See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Nomba nkalete efi maelo obushiku pantu nshikwete nshita yako mupitulukira mumulie na muno obushiku na chimo pambila ya maelo obushiku. Nomba nga kulikomo kwete eri pusho pambila ili yonse kuya leta fionse nshita imo ya obushiku elio kutina ya bula munshita ya obushiku muka konkapo. Nomba maelo obushiku ndeka bilo kusanga atemwa kukwata ntile bamuba kapyunga nga kutichachitwa ngate ifyo bamu abasuma abaume abakosa atemwa abana kashi abo tuingeta munshita ya kukabira iyo kulichimo mailo obushiku tukamba panu mayambira ukubike endupi kabiri kukupokerera mpashi wa mshilo. Elio kabiri, ukaba, na mkwate shuko lienu, lia kuikala muno mwine nga mlefwaya, mwishi kushonse sha kutusha, nga chisende nshita ilia ya kufwa. Elio kabiri, elio ngate ifyo, nga kuti mwakabira kuya kumayanda yenu, ninshi, kutituwa ala nsansa, nga kuti mwaisa mchifuroko mwinga, ya mwishi befye okwa kuya. Tulefwa yo kukwata wa mwaka piunga impendu wa shavo, nga chakutibe ni impendu wa shavo, uko wale ikala, uko tuinga basanga vena wangu wangu, no kusenda umo, munga nda imo na umo muri imbi na umo muri imbi. Ukuti, kutiba mupela kabiri ifya kukonka, imwe mwewa ya kalafuwa ya, ukukupalwa kukalamba, uko tulela ndapo, ukubatishiwa kwa mpashiwa mshilo. Ubushi kubwa mako, tuwalela nda ifyo wena, wali. Omupashi wa mushiro, chali chinshi, kabiri tuwa ishile usanga, ukubafie chintu chili chonse cholesa ala ile kulifwe. Muli wena tuwa sangirefie icho olu kutaluwa kwa lesa ruinga kabira. Tuwa ishile usanga, ukubaishi kakatikilo, ubukota, ukutusha, kabiri nensansa, kabiri umutende, kabiri no kututubuka. Kabiri fionse fiolesa ala ile kulu kutaluwa kwe, fiawa mukati kampashi wa mushiro. Kabiri nomba buno bushiku tulefwa yo kushimikira pali na ngukulanda pali kusambirisha pali ni nkwata nalimo amapepala yatatu atemwa yane aya masambirisho atemwa amalembo pali chena umumuli munshita ya bushiku bwafumako na alishire ekitabo chandi cha Crudence Concordance pano kabiri nshachi sendele kabiri nalifye uwa kututamo na mano yandiyonse ngefye ninga chitairelo pamu na amalembo. Nomba kabiri mailo lelo obushiku tulesa mbirisha pali chari mulandunshi uolesa atumine mpashi wa mshilo. Wali wanshi ngachakutila we na chintu chikalamba nganshi liye na chinshi cholesa atumine. Elio mailo obushiku tulefo ya kulanda pali ushe wakuli imwe kabiri kuti maupokelela shani kabiri kuti maishiba shani ukuti maupokelela. Elio kabiri anuma ilio tuwapuisha chiria na amalembo. Ukuchirondolo la kupitila malembo, ukubonja malembo kufintu fionse. Kabiri, abo abalefwa ya mpashi wa mshilo, valino kuisa kunta nshiriena. Elio kabiri, ndesubira ukupuputulwa, epo kuli, ukufuma nomba kuya kunta nshi, ukuya panta nshiriena na mpashi wa mshilo. Nomba, pakubo kutila mailo munshita ya bushiku, abe ngi kutiba ikala tondolo mufipinda ifya mchalichi. Ndemona nga kuti twasenda abengi bakapyunga na bali abantu abaishibisha mukutungurula abantu kukupokerela mpashi wa mshilo ukubakoselesha ukuya munganda pamono no mwana kashi no mulume wakwe atemwa pamo no muntu umo uyo ulefwaya umupashi wa mshilo uyo uwasambilishwa wino wino ifiringire ukuchitwa. Nga kuti mwapela fye nambala ya alamia yenu atemwa akela kuli pasta munobushiku atemwa mailo obushiku mka ya pelefye kuli munina Nevael liena icho kuti chatu pusu sha kukwata ukulonga na chapamo mka pelefye inambala ya alamia yenu kuko tuinga musanga. Elio kabiri mka tuwewe ukuti mka bapo kabiri nga ifwe mulefwa ya ukumbika ine munga ndaimo mka chakutila umwana kashi alieka liena kuti tuwatuma umwana kashi mwamona kuli uyu umwana kashi. Elio kabiri nga chakuti ni munganda uko ukuli umulume no mkashi wakwe chinshi kuti tuwatuma kapyunga. kabiri kuti twaba abansansa imwe nga mwavombera pamwe na ifwe panthu ninjishi pamuli chilaumo abakufwa yechi ichi chikankalanganshi kabiri bukisheni uyopususha umwe wokufuma ku chilubo chakwe nafimba imembu ishingi mwamona kabiri na winga wa kwa Kristu aline nsala nechilaka ali mukutetela kufiala kubana bakwalesa. Kabiri nomba ubushiku lintu tatulabirenga malembo katukontamike emitwe Yesu pakashitafi ya mwipepo. Kabiri lintu fie tatulapepa imwene mitwe yenu ya kontamikwa abushe kuti mwakwata fie chakulomba imyeni fie amaboko yenu no kusosa lesa nde imi amaboko yandi no muchinshi ni nkwata icha kukabira nde pepo kuti mwalanga afirisha mweshikulu lesa pale chila umumuli imwe ale mwana amaboko yenu. Vamalaika na valemba ifya kulomba fyavo. Kabiri shifwe uwa mumulu nomba twaisa ukupalama kuli imwe na kabiri mwipepo ichili ukwavulo kutwishika ukutila ipepo nali chitwa kale pakati kabana bakwalesa muno bushiku muli inchende inono. Kabiri ukuti inyimbo na shimbwa kabiri natukwata imitima iyabirima munsansa isha kusangalala malumba yakwalesa. Davidi atire kuti aingira mulukuta waba mushilo nokulenga ifya kulomba fyakwe ukwishibikwa. Kabiri munobushiku wachiva amaboko ayengi limbi nalimo kuti nasosa pesenti amakumi amakana konsekonse yabo abekere muli kino chikulwa munobushiku bachimya amaboko yabo kufya kulomba. Chirelangisha shikuru kuti teti twende fyokwa vula imwe tulingi lo kukwata imwe obushiku n'obushiku imwe muli bumi bwesu insansa shesu ubutuntulu bwesu kapela wa maka yesu ubwikashi bwesu inkwela yesu inkwela yesu kufuma kumuluwani. Kabiri ifwete kuti tulwe obubulwi ubwa bumi ukwavula imwe kuti chabafye ichishinga chitwa kuli ifwe kuchichita. Kabiri ifwe tulingile mupwila po kushintilila pali imwe pantu twalishibwa kutila tulendo kupita mumpanga ya mfimfi kabiri ya fitulukila ulubali lonse umulwani alitushinguluka pakupela ifiteyo nenkose munshila shesu shikulu mwali isula nenkose ishabikwamo ishamulwani kukutufulunganya. Kabiri na ifwe vene tuwalishi wakumpela ya msebo na tukwata ulio utali umupoka poka wachi nshingwa hui tuwa infwa uwa kupitamo. Mweshikulu nani winge katilila ama woko Yesu yena. Tulefwa yoku ishiwa imwenomba shikulu. Tulefwa yoku ishiwa kukuti na muikata ama woko Yesu. Kabiri na ifwe na tuikata ama woko yenu. Ukuti winga kuata chirie chishininkisho icha ikashiwa icha kuti ilio tukesa kudirie nshita ikalamba ya kulekelesha ya bumi wesu ya ingila muli ulio mwishu witwa infwa kutila kutituwa sosa no washila uakale nalimuishiba umaka haya kututubuka kwakwe. Kabiri ninjishiba ukuti ilio aketa mkafuma pakati kabafwa. Nomba tatalesa kuti twapepo kuti mala pala ifya kulomba fyesu nokulongana kwesu pale ni fyebo fyenu. Kabiri nga kuti nasose chintu chili chonse icho ichapusana uchemo chenu atemwa ubufwa yowenu imwe muchidi na mukwata maka kukwisala kanwa ndefyo mwachitile muchili ndi chankalamo linti Danielo alimo. Kabiri tulepe bashikulu ukuti mwalai sulama tu Yesu nemitima Yesu munomushiku ukuti kabiri lengeni mulibena insala nechilaka lekeni vabe abachilaka nganshi ichakuti tekuti basendame atemwa kutusha mumusangoli wonse mpaka obukota bukesa. Twalichetekela kuti tuleikala munshi kushakulekelesha muchinshingwa chakuisa kwakwe. Kabiri ichi eko ishimbila chile yako shikulu chili kubantu kukuposa kwa mano kukuwa tokso kwa kabiri lekeni munomushiku tulefu miyako fiechi papa ino ine nshita ukuchivika pambali ya chipuna ino kusosa shikuru lesa ndicha kubombela mochenu lekenu mupashi wenu wende ukupita muline mumbeni kabiri nengeni kubufayo wenu ndepela umutima wandi amaka yandi fionse fyandi kumulimo wenu tumfweni shikulu tatuli muno kukumonekela mwishita ino ya mushiku ya mfula tatuli muno pamulandu tatukwete nchende imbi ya kuyako tuli muno kuipange limo ili ya muchinshi ili ya katina ili ya mushiro mwimitima Yesu icho chili kukupalamina mupepi kulimwe ukwishi wakuti imwe mwalilaya ngakuti kwa palamina mupepi kulimwe imwe kutima palamina mupepi kulifwe kabiri uyu emulandu wine tubelele muno uyo uisa nensala takaye nensala bali palwa abwaba kwate nsala nechila kachavulungami Yesu efi asosele bantu wakesu shiwa kabiri ngatwalombo mukate tatwakapokerele libwe walikwata icho chishininkisho kabiri ngatwalombesa bi tatwakapokerele nsoka lelo lesa shifwe alino kutulisha na mana ya kumulu ichevo chakwe kabiri no mpashi wakwe ifyo ifpelo bunte pali wene asuke na mapepo Yesu shikulu nefya kulomba fi Yesu ilio tuchiri tulewe la pali imwe mwishina yako Yesu Kristu tuapepa amen.
Now you that's keeping
nomba imwe mwewalele mba ya malembo ngakuti mwakupukula pamona ine muli Yohane washira na kabiri ichipandwa cha 14 nefwaya tutendeke muchipandwa cha 14 icha Yohane washira kabiri nalimo tutampile muvesi ya 14 Yohane washira 14:14 kabiri ukumirenga kofye ichiputulwa icha ililembo nomba mulichi mulino kusanga masambirisho ayengi ayo ndefwa yokulanda po muno bushiku kabiri ukisheni imwe mwa kweta ma Bible aya lembwa mufya kashika yali aya kashika ichinechi yena yewo ifyo Yesu umwine alandile po eicho emulandwine kuti twaba bashiningisho kuti chirino kubafye ndefyo asosele
heavens and earth will pass away but his word
imune sonde fika pita lelo ichevo chakwe tachakatale kufilwa nomba walabirengo kufuma verse 14 ya chipandwa cha 14
if ye shall ask anything
nga mkalombera kantu mwishina lyande ine mkachichita
what a blessed promise
ifyo wabo bulayo obwa palwa
if you love
gamantemwa bakena mafunde yandi
and I will pray the Father and he shall give you another comforter
na inenkalomba kuli tata na wakamupelo vukota bumbe ukuti wikale na imwe umia yaya
even the spirit of truth
no yo mupashi wachine uo alapano esonde bafirwa ukupokerela bantu tabamumona nomba imwe mwebalebelenga ukufuma muri Bible ya Chigiriki kuti mwachimona munote mwamona mulya chipiribula kukumfwa bantu abamwisonde tabamumfwa nakalya icho chishinkanganshi lekeni njabelenge na kabiri nomba noyo mupashi wachine woi ichine uwa pano isonde tekuti vapokelele bantu tabamumona nangu ukumwishiba lelo imwe mwalimwishiba nani ubukota bantu aikala na imwe imilandile ya ililine aikala na imwe kabiri akalaba muri imwe
what is it the same
tena nichinshi ubukota bumwine shakamushe ubutunga ine uli ons alish wokuti ine ulondoloshi ubwa muntu mo
will come to you
mkesa kuli imwe kushele inshitayi nono naba pano isonde taba kamone na kabiri lelo imwe muka lelo imwe muka mona
because I live ye shall live
bantu ine ndino mweo na imwe mukaba no mweo
at that day you
muli bulya bushiku imwe mukeshi wokuti ine ndi muli tata na imwe muli ine na ine muli imwe apa epala ikalama tontonkanyo yandi lelo twalabelenga ko panono pantanshi lekeni mbelenge apanapo nombana kabiri muli bulya bushiku ubushiku bukalamba ubushiku bwamupengushi
that day you shall know
bulya bushiku imwe mukeshi bokuti ine ndi muli tata na imwe muli ine na ine muli imwe
He that has my commandments,
ukwe tamafunde yandi, nokuyabaka, wene, ninshi, ewantemwa, no wantemwa, akatemwikwa, kuli tata,
and I will love him and will manifest
naine, mkamutemwa, nokuilanga, kuli wene, Yuda, atile kuli wene, te Iskarioti yo,
Lord,
Shikulu, chinshi cha lengo kuti, mune ilanga kulifwe, na kuwa pano yesonde yo, icho, kosmos, imitantikile yesonde, ngana mkwata, apa kubirenga, apa vila kumbali palia, mnino kumona, iliandi likweche ji, kabili, lileso sa apa aluvali kosmos, atemwa imi bombele yesonde, isho ninkuta na fimbipo, mwamona, chinshi cha lengo kuti, mune ilanga kulifwe, Na kuba pano isonde yo. Kimwa chichita shani.
Jesus answered and said unto him, If a man
Yesu ali asuike no kutila kuli wene. Ngo muntu antemwa kuti avaka ichebo chandi. Amen.
And my father will love him and we will come
Na tata akamutemwa kabiri tukesa kuli wene no kuchito wikalo bweso kuli wene.
He that loveth me not,
ushantemwa, tabaka ifyebo fyandi, kutimwa sunga ifyebo fyalukuta, lelo sungeni ifyebo fyakwe mulemona, kabiri ichebo, icho mumfuate chandi, lelo, chakwata atawantumine.
These things have I spoken unto you,
ififintu nalanda kulimwe, ilio, nchirina imwe.
But the Comforter, which is the
lelo bukota, Uyo uli mupashi wa mshilo, uyo tata akamutumina muishi na liandi, wene akamusambilisha fyonse, nokuleta ififintu fyonse, icho chiri yego fyandi, nokumwibulula fyonse ifyo nasosele kuli imwe. Chari mula ndunshile saatu mine mupashi wa mshilo kanshi, shi engalunda mapalo yakwe kuchevo chakwe.
Jesus said that
Yesu ati lokuti pali buli abushiku mukeshi bokuti ine ndi muli tata na tata muli ine kabiri mwaba ine muli imwe kabiri imwe muli ine
Now if we were going to
Nomba ngatwali nokusosechi
Now remember this
Nomba ibukisheni ichi chirino kuba patepu Chimakwebo mwina Kristu kufuma kuroa shivelu achinji tapakashitaka pitapo kabiri achitila chansoni bili ukuti shimbira ngefya waso sele mailobu shiku tashia na kumpendu wa makanama kumiane kuno kanofya umuanda umo na makumia sano atemwa imianda ibiri atemwa imianda itatu iya abantu kutabe na koyobe inono na atile mkwai umie shimutanda ukufuma nomba ngachakuti Yesu akokola isonde lionse ukushinguluka liko mfwechi mamona ayama tepu yaya muisonde lionse mamona ukushinguluka fye kabiri emulandu wine tulesa mbilisha kuno nomba ifyo tuache tekela fye ukubaichi ine Kabiri, icho twasango kuti, lesali chishininkisha kulifwe, ukubechine. Nomba, umulandu, chari nichinshi, chari mulandu nshi lesa atumine, mupashi wa mshilo. Nomba, kutina shilapa, Yohane 14, kutendeka na verse ya 14, kabiri, ukubelenga, ukupuisha chipandwa, kushintirapo. okupanga kwa kwalesa tulesanga pano mukutuma mpashi wa mshilo chali lipange limo ukutilesa umwine engekala mulukutalo wakwe nokutwalira na mapange yakwe ukupitila mulukuta ukuti lesa ali muli Kristo ukutwalira na mapange yakwe ukupitila muli Kristo ukufuma muli Kristo ukuingira mulukuta ukutwalira umulimo wakwe ukupitila mulukuta nomba walishi waifye mpashi wa mshilo aba washire sanga mayrobu shikukuti ena nilesa nomba ilio tutontonka nyapali lesa tata ngefyo Yesu aso selepano uishi lesa umwana nga Yesu lesa umupashi wa mshilo ngefyo tuwita ilelo nomba chiriata chile pilibula ukuti kwali wabantu batatu balesa abapalana chile pilibula ukutila kwali walesa umo muma ofeshi ya tatu. Lekeni tuchisose mulu yu musango. Fionse ifyo lesa ali. Apongolwele muli Kristu. Pantu ali ifumishe umwine. Noku upongolwela muli Kristu. Kabiri Kristu ali umwisulo wa mutwe wa bulesa mumubiri. Fionse ifyo Yehova ali apongolwele muli Kristu. Kabiri fionse ifyo Kristu ali apongolwele mukati kalukuta. Temu umuntu umo lelo mukati kamubiri onse. Palia epo tuisa chapamo mukwampana na tukwata amaka. Fionse ifyo lesa ali fiali muli Kristu. Kabiri fionse ifyo Kristu ali fili muli imwe. Bantu lesa ali lengelwe mumubiri nokuikala pakati keso Timothy 1:16 nga mulelemba ukwabulo kutalikishanya ubukalamba wachanka machabu kapepa bantu lesa amonekele mumubiri kabiri twali mwikete lesa Yehova ukulengwa mumubiri kabiri aendele pesonde kabiri twali mumwene na meso Yesu na mwishiva mchipandwa chimochine chakwa Yohane 14 Filipi atile shikulu tulangeni shinwe ukuti tupeme. Yesu atile ushena mana imwe inshitaya kulefi Filipi kabiri tamwanji shiva ilio wamona ine wamona tata kabiri chinshi icho leso sakuline tulangeni shinwe lesa alilengelwe mumubiri nomba ichichiri pano tata ali lesa pamulu wenu efyo tuleso sa eko twali ukutula pali Adam lesa tata ali pamulu wakwa Mose na bana ba Israel muntu mbaya mulilo elyo lesa ali na ifwe muli Kristu aendele pamona ifwe alandile na ifwe alile na ifwe asendeme na ifwe lesa pamulu wesu lesa ukuba na ifwe kabili nomba lesa muli ifwe yonse fyo lesa ali yaishire muli Kristu yonse fyo Kristu ali yaishire mukati kalukuta jena ni chinshi lesa ukubomba muli imwe ukulikonse mwisonde ukoenga fwayo kumwita eko muli kulia ukubomba muli imwe kuchita ufwayo wakwe ubusuma.
How we are to thank God.
Ifyo tulingi lo kutotela lesa palichiria.
God, the Holy Spirit is
lesa umupashi wa mshilo watu minwa pamulandu wa kwa leso kuikala mulu kutalu wakwe ukuenda kupita muli chiranshita ukubomba ubufwayo wakwe wabu lesa.
When man make fun of you, they're not making fun of you.
Ilio abantu, wale sente kaimwe, na wale sente kaimwe, wale sente kauyo, uwa mutuma.
So,
Echo Yesu atile, mwalipalwa. Ilio abantu, wakasosa musangonse, uwa vubi palimwe, mukumuwepesha, pamulandu weshina liande, mwalipalwa. Kabiri na kabiri, bonza wabe kalaba lungami muli Yesu wakakwata ukuchushua. Bantu ilio lesa ailengelo mwine muli Kristu bali mupatile. Nivani ama mupatile nganshi ulukuta. ulukuta wali mupatilenganshi bali mupatilenganshi ukuchira cha chakolwa bali mupatilenganshi ukuchira abantu bonza bashala chali lukuta ulwa mupatile eicho kanshi ngama mona cosmos imichitile yesonde isonde taliamu ishibe chipilibula ulukuta uluitwa kuba taliamu ishibe aishile kuba akwe kabili na makwe tabamu pokelele lelo abo bonse abamu pokelele kulibena alibapele ama kakuba abana bakwalesa kuli abo abachetekela ishina lyakwe owe ife tulingire ukumutemwa nokumushinshimuna.
The purpose of God wanting to
ukupanga kwa kwalesa kwayo kuisa mwisenge wati lintu tatulafuma palili sambililo lekeni tubonfye ichi muishi kusha kwa Ruti mwifunde lya kulubulwa iyo Naomi afumine muchalo pamulandu wabwesho inshita ishakosa aile mumpanga yawe na Moab abo abalifye abachifulefule abena Kristo abaitungo okuba bantu abena Moab baishile kufuma mumwana mwana kashi wakwa Loti kabili bena bali abo abaitungo okuba abachetekela kabili abasankanishiwa kabili Elio mulume wakwe alifuile kabili nabana baume bakwe babili balifuile kabili mumulendo bwakwe ukumwekela mukumwao Naomi, Ruth na Naomi, mubulendo wakuya kumwabo. Ena, umo muliba na fiala bakwe, Oripa, atilo kuti, alino kumwekelamo, uchalo cha kumwabo, kumilungu yakwe, kabili kulukutalo wakwe, kabili na kubantu bakwe. Na Naomi alieseshe, ukukwata Ruth, ukumwekelamo, lelo atile, na Naomi alieseshe, ukukwata Ruth, ukumwekelamo, lelo atile, abantu bobe, bantu bandi, lesa obe, nilesa wandi, uko kafuila, bulia, eko nkafuila, uko kashikwa, bulia, eko nkashikwa, kabili, shabwelelemo, lilia, lilulia, ilio muntu, akwata ichimonwa, achipango bupusano obuli bonsefi abantu, bakwe basosele, ulino kuyakulia, nokusangu kaka kunkuluka wa mushiro, atemwa ichintu chimo, chiria atachapangile bupusano obuli bonse, kuli Ruti. Waliko ipangeli ya kwalesa ukufikilishiwa kabili ngefya muri abashi ninkishafye ukubanensala munobushiko ilya mpashi wa mshiro chena chintu chimo muri imwe ukumutinta ukutipangeli ya kwalesa mubumi wenu ifuilo kufikilishiwa ngefyo chali kuri Ruti ilyashi lintu lya wamanganshi tekuti njishefye pakashitafye mwalishi waifunde ya kulubulwa ukuti ilio Boaz, mwalishi wa Iliashi, ifyo Ruti avo mbele muivala, nukusanga uvile kuli Boaz. Kabili, lintu talamupa, ali nukulubula fionse, ifyo Naomi alufishe. Kabili, umuntufye eka, uyo wali nukulubula ifpe, ifya aluwa, ifya kwa Naomi, mwifunde lya kulubulwa, ali umo uwa mulupwa.
Had to be kinfolks.
Alingile okuba uwalupwa lintu talalubula. Kabili ulya ewali uwa mupepi uwalupwa lumolwine. Kabili alingile okupela ichishibilo kuchintu mwingi. Kunse kampongolo atemwa kulanda pachintu mwingi ukuti alilubwile fyonse fya Naomi alufishe. Kabili Boazi ali chichitile bakufula insapato yakwe nokuipantira kuntanshi yabakalamba kabili atile ngakuliko umo muno uyo wako atachili chonse ichili chakwa Naomi inelelo munobushiko inchi lubula kabili ifi efyolesa achitile akonkele amafunde yakwe mwine lesa tekuti akonke ukumupela imwe ifunde limo ukukonka kabili ena ukukonka limbe ala konka mafunde ya kwa mwine.
Then God, in order to redeem
Diena, lesa pakutila engaluvula ulukuta uluwa aluba. Isonde eri aluba. Ububumbobu aluba.
God who is infinite in spirit. Amen. To redeem the lost human
lesa, uyo waishibila livela mumupashi. Kukulubula umutundu wabantunse uluwa aluba. Leso mwina ishileva uwalupwa umuntu umwana wo alengele munda ya kwa Maria. Eriyo kabiri alipangire chishibilo atemwa obunte kunse kampongolo ka Yerusalemu. Alitumpwilwe pakati ka myulo nesonde nokufwa nokulubula ifintu vyonse. Kabiri ukusumyo mulopa alisanguluile ulukuta pakutila ena umwine enge kalamo nokukwata isenge nokulanshanya nalo. Chirie chifulo, iche senge, iche alufishiwe kufuma, mwimari ya Edeni, ukole saale ikachila chungulo mshiko, inshita ya lukuta. Mushenamu mwona, le saale ika, mwishita ya chungulo, ukuingila kwa kasuba. Wali bako ichintu chimo, ilio kwa tende kakula ila, abantu batonton kanyapalu kuta, napali lesa, abina Kristo, mulemu na kasuba kalewa, na mwishi wakuti, akasuba kalewa. Kabiri mwishita ya chungulo mshiku, aleika, nukulansha nyanavo. Kabiri, kuria, alilufishe liye senge, pantulube mbu, tekutilo musuminishe. Kiriyo kabiri, anshirele nguwa mumubiri, nukuikala mkati keso, pamulandu wakutila ingavwela na kabiri kumonto, nukuikala mumonto. Nukumwekesha umuntu mumusango wakulanshanya pamona ena na kabiri. Nukumupele nsambu shakwe ishapele wanalesa. Chiria echo achitile. Chiria emulandu wampashu wa mshilo. Ni tata na kabiri. Lesa tata. Ukuikala muri imwe. Ukubomba mapange yakwe. Ukupuisha ipange yakwe ili akulugurwa. Ukubombela ukupitila muri imwe. Kumilenga imwe ukuba kuwa kubomba na nkwe. Pela ichifulo. Ukumupela ichiputulwa. Chawawa. Munyinane waluba na nkashi. Ukumupela umupashi wakwe na chitemwiko chakwe. Ukuya mkufuaya waluba. Ngefyo achitile mwibala lya Eden. Adam, ulikwi. Chiria echo mpashu wa mshilo, achita kumwa umeatema kumwa na kashi. Ilio wa ingila, mumutima wawo, kabiri wa sende chifulo chavuko. Mula vechi la kane nsala, pamyeo ya luba. Ubo ewafya, nukulonga noku ingilelo. Tamuava, ukuikatua kwa mpashi, uwalinga muli kwena. Kukonkela, imyeo, ya luba, kabiri ilefwa. Chavafye, kukupangeshina, atemwa ululukuta. Atemwa ichikulwa, atemwa chilonga nino, mchifulo cha programu ya kunonke myeo, sio chabe cha bulanda. Kutituwa ikala paliche na inshita itali. Lesa alipongolwele umwine muli Kristu chishinka. Kristu alipongolwele umwine mukati kalukuta. Kanshi nomba mwoneni. Palivu liabu shiku mkeshi wokuti. Ine, ndi muli tata. Kabiri imwe, muli ine. Kabiri ndi, muli imwe. Palivuli abushiko, mukachi ishiva. Pantu chena, ichintu chonse, lipangelimo, iliakulubulwa, ukuika. Ukuti, lesa, ukubwela na kabiri, ukuikalamo, nukuikalapamo, nukulanshanya na avantu bakwe, jofyo achitile, pante ndekelo. Nomba, kanshi, yali nefi asenda ulukutalu wakwe, mwivele ya kulanda. Kusenda ulukutalu wakwe, mchifulo, icho ena, ukuti engapitamo umwine, nechite mwiko, nukukonkomesha, nukukwata isenge, diena, ukesa, isa Eden. Akesa senda lukutalu wakwe, ukubwelela, ukolwa, wa mushile, ukubwelela ku Edeni na kabiri, kulia, ukolwa wirile. Luwena nomba kulia eko, luwapangirwe, ulutampolo lwakwe luwantanshi, atemwa kuwa. Kulia, eko, lukasendwa kulia kuine, nemi mwonekele yonse ya sangululwa, ya kulubulwa, kuwa, wesha kulia kuine, kulirye nchende na kabiri. Ulukuta lwali mwisonde panshtaimo. Kabiri ulukuta muchine chine panuma ya kupuputula pamyaka umwanda umo na fisano ya nshita ya mfimfi. Luther ali kapuputula wantanshi ukwisa panuma kwa kubomba kwa batumwa. Elio kabiri ilio Luther ishire moneka lesa aishile bikapo panono umupashi nuku upongolwela palya palukuta mukulekelelwa eliyo kabiri mwishi kusha kwa wezili ali ipongolweleko umwine panono mukusangululwa kabiri iliyo inshita ya kutuwalilila unshita ya mpela lesa alesusha ulukuta lwakwe noleshe nife mumbali nokusanga ngacha kutila icho chishi nkatemwa yo nolekesheni kuishita shaba lutherani imwe mwema belenga ili ashiria kale nolekesheni ukupuputulwa kwavo kabiri nefyo bachitile nolesheni ifyo kwachishemo ukupuputulwa kwa kwa wezili namaka ayafulilako ayo bakwete nelo awanonofye nolesheni mwishiku shaba pentekosti ukupuputulwa uko bakwete lilya ifyo kwali ukukalamba kwaile ululumbi nayo our Sunday visitor ipepala ya bakatolika yali lumbwile kuti ba pentekosti vale kwata milioni umwa makana imyanda isano aba pilibulwa mumwaka umo kuti mfama chali chenye shala kubikwa pamo bakatolika vali pilibwilefye basosele milioni umo Mudiyavu abene, Sunday visitor, ipepala iliitwa Sunday visitor, mwali iliashi, kukutila, wa Pentecosti, vali bachirike, kabili bukisheni, aba pilibulwa, wa Pentecosti, vantu aba pilibulwa, kukuisushiwamo na mpashiwa mshiro. Muma nono, ichakubalilapo, mumbali ya nshira kunse kulia na gita ya kale, kabila wana kashitetiva kwate nangu, ni nsokoshi. Kusangwa mulya munyanji nokulato la imbuto nokushitwa nokupanga mukate wabana babo eloni kwi uko lwafika ulukuta lwa makanganshi ulwaimina mwisonde ilelo le mumenso yesonde lelo mumenso ya kwalesa antu ena alalushininkisha pafyo ena aleva chitila ale ipongolo la umwine mulibena uku upongolo wela mumukati mwone inomba icho cha chitike Lesa kuipongolo la umwine mulibena nomba olukuta nalufika pachifulo ukufuma kuli Luther Wesley kabili kupuputulwa epokuli kuli ba Pentecost kabili nomba mulino ishita iyo tuleisa monomba kumupashi wa mshiroma wine ukufulila kofye ukwa wena nomba iliyo bali ya Lutherani kunu makulia vapusushiwe bali kwete kwa chiputulwa champashi wa mshiro iliyo wa Methodist vasangulu ilwe ulia wali mulimo wampashi wa mshiro mwamona chali chiputulwa champashi wa mshiro bena kwa bulaifwe tetiva kwate kupililika efya malembo ya sosa mwamona Nomba lesa ngefyo ulubuto lwatende kakubalika mwishi kushakulekeresha alesu bilaifwe ichintu ichikalamba kufuma kulifwe antu uko kulifingi fyapelwa kulifingi fifwa ikwa eicho alinokufwaya ifingi nganshe kulifwe ukuchilaifyo achitile kuli ba Lutheran atemwa ba Methodist antu tulenda mulubuto ulwachilishamo na makaya chilishamo Necha chilishamo, inteya chilishamo kuchila iyo bakwete. Nomba, na tukwa tobu nte, kwa chilishamo, kwa kututubuka. Tukwete fintu, ifya ikata nanganshi, ifya shinikishwa nganshi, ifya chilishamo. Nelo chilifye kwa tifye naso sele kukole jaluthrani, tekale sana. Batile finshi fye tuwa kwata. Na tile umuntu abyele chili mechanyanje. Utumavula utu wanta nshutu unono tuwali fumine. Kabili atile, ndeto tela shikulu pa, ichili mwachanyanje. Uluwa lilumo, ali chikwete. Lelo, achikwetefye, mumibele ya ntendekelo. Mwale ya ishiku, cha ishireba umupeti. Kabili umupupunga wa ishirefu mapali chena, avo, avali niwa Methodist. Nga mwalole kesha vya chifyaliwa, mlinoku mwana lesa ukubomba. Mwali venkama ya avamulia, yoye ndela pamo, na buka piunga buandi, mwamona. Chiria, ukurole keshe chifyalirwa, mwani nifyo chichita, ni nkulo nshi, kabili ni umonshi, kutimuamo na inshitamule ikala, mwane ni nkulo, nuomba, kanshi wa Methodist vali imipupunga, mwani lole keshe kunuma kumaluthrans vatile, natu kwa toku sangululua, tamua kwa tamu na nguchimu muli chena, mwane ya nshi kukufuma kuli uli obuluwa, kukufuma kuli wa Methodist kwa eshile ulusekeulua nyanje, vali ya vali ni wa Pentecost. Machimonecho ukulekelelwa uluta mfulumo lwa chena ukusangululwa uluta mfulumo lwa chena umupashi wa mshilo uluta mfulu wa chena Pentecost Luther Wesley Pentecost Namba chinshi cho Pentecost aba. Na ipalanya panto. Mupentecost ya letele. Temulaidi ya katapa katapa. Temupupunga. Lelo imbuto. Tekutiso se kumupupunga. Shikwete novenchito. Atemwa mupupunga. Tekutuso se kuivula. Shikwete novenchito. Antu ubumi bumawine. Ubo uwari muivula. Ewa pangire mupupunga. Ubumi bumawine. Uwari mupupunga. Ewa pangire uluseke. Kabili chali ulukuta lwa Lutherani ulolwa pangire ulukuta lwa Wesley chali ulukuta lwa Wesley ulolwa pangire Pentecost lelo Pentecost ni chinshi chaba ukwekeshapo ukwa luseke ulwa msango mwine ulolwa ile mumushiri pantendekelo ukuleta na kabili umwisulo onse wa makaya Pentecost ulubatisho lwa mpashi wa mshiro mwamona mwishi kushakulekelesha. Owe chena, chintu chikalamba, kukulolekesha, ukuchetekela no kulolekesha po. Ngomba, mlino nshita, iyo tulaikalamo, ino nshita, yali chila Pentecost. Pentecost, na iya mkuikala mutu bungwe, kabili, watendeke ukula ipashanya mufingi, ngotu bungwe, tulifi, kabili, tulifidia, chiria, chabafia chifialiwa, tapali ifia mwinga chita, chena, chifialiwa. Maka chitachiria, chena, mapange kuliwe na kuchitachiria. Nelo ulukuta, nalu tuwalilila. Nalu ya mufia pulishamu ama kayengi. Chena, ubwe kesha ifi abupe. Kabiri, abantu abengi wa Pentecost, tabache tekela, mukunda kwa kabulesa. Buka piunga, baba malaika, na amaka ya kwa lesa. Abengi wa Pentecost, veta ifi monwa, ifi omona, ichiwa. Mutubu ungo twingi, natuwa kwa tapo ichi ntunangu chimwecha kuchitapali chena, mpentecost. Mwamona, tuwalisela kuchilaparia. Gafiria fine wa Methodist, vale ita Pentecost kufulungana, pakulandila mundimi. Gafiria fine wa Lutheran, vale ita wa Methodist kufulungana, pakupunda. Mwamona, lelo chena chonse, ukuisa, kwa mpashu wa mshilo, mpaka ulukuta, ule isushua. Kabiri, ukwisushiwa na pamolo. Haleluya! Pama kaya kalamba, haya kwa lese mpalume. Mpaka taisa fika pachifulo. Apo imirimo, ine iyo Yesu achitile. Ile ilangisha ine mukatifye kalukuta nomba. Natu palama mwefi usa. Kanjimi nine pano, paka shitafye, kukusenda ifyo lesabi kiremo, mpashi wa mshiro mulukuta, na alamu pela ichipasho chimbi, pakutila mwingeshiva. Ukubwekela, mchipingo chakale, ilio umwana, umwao meari kulile umu inenganda, asendele na winga wakwe, chiria echintu chakubalira po. Elio aishileva, umuntu mukalamba, ngaka vungwe, chiria chari chisuma, echintu chachivili chachitike na chimbi, mwanshiro kufyalwa, mulili enganda. Lidia, elio umupashi wa mshiro, mwamona umupashi umbi, waishiremo, uyo, uwari umwana mwaume, uyo mwana mwaume, takwe tensa mbushonse, nangula kube mpiani mpaka idio aishirefika bachi mochimo. Kabili, hali ingile ukushini nkishi wa intanshi. Elio kabili vali kwete funde ya mwana. Uli imwe, waka piunga, ukubi kwa mwana. Ichi, echonde landa ponomba. Mwamona, elio lintu aishirefika pachifulo, uko aleletwa mwana. Yesu apele chilangilo chisuma palichena, palupili uluwa sansama. Ndefyo na chisosa, lesa takatale ukufuma kunse kama funde yakwe kukuchita ichintu chilichonse. Ngana mkwata kafuka uka, palululupili, ukula sabusha amenshi, muluwelele monse. Kabiri, kuli ululupili uluubelele kuno, na mkwata ifilimwa, ifile uma. Utimwa iminina, palululupili no kubilikisha. Owe, we menshi, konkolokela uluwalili wakuno, no kutapilisha ifilimwa fyandi. Owe, we menshi, kabia mufilimwa fyandi. Ya katale kuchichita, nilonga, utimwa avombo kulingana, na mafunda ya kutinta, utimwa tapilisha ifilimwa. Na mkwata umuntu umulwele ulele pano, atemwa mubembu ulele pano, atemwa umuntu uyo ulefwa yoko walungama, tekuti aleko kunwa, tekuti aleko kupepa, tekuti alekeko kulunkumba nefinto. Nga kutimwa wombo kulingana na mafunde ya kwa lesa, leke numupashi wa mshiro wise mulia, yena takabe niwa na kabiri. Ena, alino kuleka chiria chintu, pantu umupashi wa mshiro ula mutungurula ena. But you've got to work according to mulingilo kubombo kulingana na mafunde ya kwalesa kuvyevo vya kwalesa. Nomba, mchipingo chakale, ilio uyumwana afyerwe, bale mumona ukumona ifyo imikalile imichitile elio wishi ukuba shima kwebo mukalamba pali inshita nali mu mukimo cha 40 nangu ama 15 kale kwata inshita ya kusambirisha umwana umwine eicho ale senda muli shirye nshiko tabale kwata ama sukulu ya chintu mwingi ngefyo bakwata nomba eicho bale kwata uwo bale ita kafundisha atemwa kakusha kasambirisha wakusukulu kabiru yu kasambirisha wakusukulu ali uwa ishibisha wo enga sanga wakutila enga wawa chichinka nukwewa wawishi chichinka pali ena elio kabiri ilio yomulu mendo afikile pachimo chimo mtile alikulile yomulu mendo ngalife chintomfwa tali musuma tasa kamena makwebo ya kwa wishi sionse ifyo ale tontonga nyapo chali ukwangala nukwenda nama nakashi atemwa atemwa okunwa atemwa ukuteye njuga atemwa wangalo wapali kabalwe ulio mulu mendo lionse kutia womwana elo tata lilo kubikwa mchifulo ichakube mpiani kulifionse ifyo wawishi wakwete delonga alu mulu mendo musuma kabiri ale sangwa pamulimuwa kwa wishi kabiri ashini nkishiwe okubo mwana walinga jena male kwa tokusefya male senda umulu mendo mulia mumusebo nukumufuika umuingila wabuta kabiri bale mubika pamachila pakutila umusumba onse winga mona bale panga malira nokusangalala kabiri wishi jena ale kwa tokusefya ukubikwa mubwana asendele umwana wakwe umwine mumulimo wako umwine elio kabiri umwana ali chimochine pamona wishi umashi uyambi nga chali ilelo ishina lya mwana ulicheke yalife chimochine ngeli ya kwa wishi nomba ulekeshe ni kufyolesa achitile ilio umwana wakwe afyelwe ali mulekele ena ukuikala imyaka ama 13 ukumupelo obwesho ukumwesha elio ena amupele imyaka 3 ya bwesho bwakosa elio kabiri kumpela ya bwesho bwakosa ilio amwene kuti umwana wakwe alifye pamulimo wakwa wishe ulupiri ulwa sansama ibuku ya kwa Luka asendele Petro, James na Yohane bakambone batatu nokuya pamulu walupiri kabiri palya lesa abombele amafunde ya bwana ena bali lolekeshe pamulu kabiri bali mwene Yesu kabiri vya kufwala vyakwe vya ishirebu tatutu ngenkuba kabiri ilio ikumbi ya mkupukile ena kabiri ishiwi ya fumine mwikumbi kabiri liatile uyu emwa na wandi uate mwikwa mufweni ena alaika la panshi nomba kabiri nisha kwate cha kusosa pona nguchimo ifyo akula sosa lifu ndene chine nombolu kutalwa lisa kupita muli ya liyama sukulu luali upilwe kunu makulia akale sana kabiri luali shireba ichilongani nwakabungwe delo mumone ukufyala waletele ichintu chimbicha ivela kabiri nomba waisa afika pachifulo uko ulu kutalwa Pentecost nukufyalwa chipia chipia na upelwa obwesho nukweshwa kabiri nomba luleisa kuchifulo lesa tabombela nolukuta ndakabungwefye abombela nolukutange ngebumba lya bantu ena abombela nolukuta kulichila muntu kulichila umo umo mulukuta kabiri nomba nalufika munshita kabiri tachili ngama bonse tulachimona ibyo muntu ashilinkisha kabiri lesa amutemwa ala musenda kunse kunchende imo umwine eka kulia kunta nshia wa malaika ala muchitila ichintu chimo ala musansa bika pamulu kulia mumulola wako alesa nukumupele siyabupe nukumuisusha kabiri ala mutuma kunse iye nshita yo tuleika lamo mpashi wa mshiromo wine wapuswishe wa Lutheran wa sangulu ile wa Methodist wa batishe wa Pentecost inonshita ulete yanya ukwisa kwa kwa shikulu Yesu ili obuka wumbwa makanganshi uli omubili ukesa muli libumba ulukuta ulo ulukafumya bosa mashala mushishe ukabako ukututubuka ifyo efyo mpashi wa mshiro abilako mpashi wa mshiro chinshi kwa vula ifwe tekutibabe aba pilika bali ikele mubushikumo muri kirya ifwe tulekala ubushikubumbi iliyo mulwani aisangeri eshi ine umupashi wa kwalesa ukemiela mfya kuli chena mwamona tuli ubushikunomba kunu makulya tabali abachenjera ulubali mulumo ngelelo tekuti bapange ibomba ya atomika temwa motoka taba kwete science ne fintu jefe twakwata nomba lelo kabiri ifintu ifyaba ifintu ifya kupapusha ukwesho kusoso kucho muntu aishire pangwa kulukungulumo na fimbipo kabiri ukusendo bulondolo shibumo no kwesho kuchishininkisha ukulenga abantu baba basenshi lelo nomba iyo tuleo kabira wene umupashi wako alesa ule mielamfya chena ni chinshi alepo ngolwelamo umupashi wakwe kanshi bari abaletu shamukati mulya munshisha temwa pesa mbari ya chipailo cha kwalesa ngefya malembo ya sosa bale bilikisha mpaka lilali shikolo mpaka lilali kufika lilali lesa alelo la pali ine na imwe ulukuta lulelo la pali imwe na ine inshita ya kubikwa mubwana iryo lesa enga pongolwela mulifwe umwisulo wakwe onse amaka yakwe ukututubuka kwakwe divya elintu lukuta na Kristu vakapalamana nga inshita pamo mpaka Kristu alesa mukumonekela mukati kesu nokubusha abafwa kabiri tukaya mukusombolwa nomba twala soso kuti ukulangisha panu mayakashita baliafye abaisushwa na mpashi wa mshiro ebaleya muli kulya kusumbulwa lelo abafwa abashelepo tabali no mweo yasuka yafishwapo emyaka ikana limo icho chishinka bantu fye abo abaisushwamo na mpashi wa mshiro ebalifye beka abaile mukusumbulwa nomba lesa apel omupashi wa mshiro ninkwata ile mbolimbi pano muli Yohane 14:12 iliyo lilembo ilya ishibikwa sana na abantu bonse muno mutabe nako ichine chine ndeti la kulimwe untetekela nomba mwileka liliyeshiwi ukuchetekela limubweseshe kunuma mulukuta uluitwafye vasosa ena lichetekela mchine alichetekela Yesu Kristo ye mwana wakwalesa chiwa alichetekela ichintu chimochine icho chishinka Bible soso kuti alachita lelo amalembo ya tila muli Yohane ukuti takuno muntu kuingeta Yesu kuba Kristu kanofye kumupashi wa mshilo na muchita muchitontolo kumalembo lekeni njimi nine pano pali miniti fye lintu nshila puisho kumerenga tekuti muwe ama pilibulwa mpaka mwapokelela umupashi wa mshilo chochishinka mulechete kela mpaka umupashi wa mshilo na ulanda kulimwe kabiri na mumulumbula ena pachintu bwingi chiwa na kwata ichintu chimochine nali muchetekela ukuwa mwana wa kwalesa na chiwa efyo achita lelo mulenda ukuya kuli wena iliyo Petro aitilwe no kulekelelwa pakuchetekela palishikulu Yesu Kristo kabiri muli Yohane 17:17 Yesu alibasanguluile ukupitila mchebo pantu ichebo chali ichine kabiri ena ali ichebo wani Yohane atila mukutendeka kwali ichebo kabiri ichebo chali pamona lesa kabiri ichebo chali nilesa kabiri ichebo chali ngelwe mumubiri nokuikala mkati keso ena ali ichebo eicho ali basanguluile atile tata ukulanda kumupashi muli wene ndeva sangulula ukupitila mchebo umwine pakubika ndupisha kwe pali bena ichebo chenu echine aso selefi ena ukuti engesa bapo munda ya mwana kashi owe chintu ichishinga chitu wakuli wene ukuba mushira ili yonse ukuchila ichichebo cha kwalesa kukumulenga ukumonekela ndeva sangulula aliba pele amaka pamipashi yonse yakowela bali ile kunse alibikira mashina yabo mwibu kulya mwana wa mpanga ili amweo kabiri alibatumine okuya Yohane Mateo 10 nokuba pele amaka pamipashi yakowela ukutamfia mipashi yakowela nokuchita imirimo na fimbipo kabiri bali welele bale sansa mukabatile ne mipashi yakowela yale tunakila atile wisansa mukapantu mipashi ile munakila lelo sasa mukeni pantu amashina yenu yaba mwibuku kabiri Yuda ali nabo mwamona ifyo engesa mupepi ukuya fye mpaka mukulekererwa ukuya mulya mwine mukusangululwa elo nikwisa uko alangishe ulubuto lwakwe nikwisa uko alangisho mwine iliyo takulawa Pentecost alilangishe fintu ali moneni iliyo mupashi ukabafye uwabuka pepa nganshi nukubafye nga aba mushiro ngefye chingaba mpaka tafika kumupashi wa mushiro kabili waka ukanafye palya pene ulia eulio mupashi ushe tamule umona ukalaya pantanshi mkanya Kristo kabili Yesu atile bakaba mupepi chapa mwishi kushakulekelesha chikabe panavasa wabene ngatave chingachitwa.
But remember, it's just
lelo imupisheni nyabofya basalwa ebaka chimona lesa eta ukupitira msala imwe bushe tamuli abansansa ukutila muli umo wabena bushe tamuli mwe bantu muno muno bushiko ukwishibwa kuti chintu chimwe mu mutima wenu chire tinta ndefwa ya uliyo mupashi wa mshiro nde mufwa ya shikolo mu mutima wande chiria ni pamulandu wa kutila lesa abi kileshina lyenu mwibu kulya mwana wa mpanga wa mweo bintu mufula we sondeta ulalengwa. Efyo asosele, takulu muntu wingesa kuline, efyo Yesu asosele, kano tata amuleta intanji. Kabili wonse, abesa kuline, kaba pela umwe wa mia yaya, umwe wa mia yaya chinshi, umupashi wa mshilo. Umwe wa mia yaya, ule nilioishi wino kulituala, mchigriki, kabili litila, zoe, empashi wa mshilo. Wonse abo tata ampela makesa kuline kabili bonse abo abesa kuline kamupela mupashi wa mshiro kabili kamubusha bushiko bwa kulekelesha mkachichita efyo asosele tekutilanga chakuti kabili palwa chena mkachita wonse abo abesa kabili ndaba pela umwe wa mia yaya alingilo kuisa babusha bantu nakwa to umwe wa mia yaya alingilo kuisa tekuti afwe na kabili ngafiti alesa teti afwe owe mwefibusa na temwa ukufuma ukushinguluka chino chalo kabili na muli uno musumba unono ngakuti na chitafye neshi wiliandiri abuntu ukubika mu mutima wenu ubukankala bwa kupokelela ulubatisho lwa mpashi wa mshiro kuti bwaba ubusokororo bwaba amanganshi uwo tamwatala amkwatapo ngumi wenu kumona chinshi mulingile kuchichita. Lekeni nenge chukumfika wino, palwa tamuwa aba pelibulwa. Petro aliwa pusushiwa, ache tekele pali shikulu, ali mukonkele. Yesu ali mwebelefe na ali, amulengele na kumukonka. Wene ali mupela makapa mipashi yonse ya kowela, nukumusangulula. Nilo panu mayafi yonse filia, kabili aishileva intungurushi kalamba, muibumba. Ngefyo bakatolika venga kwa yo kuchita chilolo walukuta atemwa papa atemwa chonsa fintu chali intungurushi alukuta lelo Yesu atile ubushiku wa kumufutuka kwakwe bushe wali ntemwa Petro kabili atile shikulu mwalishiba nali mutemwa atile ishe mpanga shandi asosele filia miku itatu kabili Petro atile mwalishima na limutemwa mpaka ndinokuya na imwe na kumpela kabili ndinokuya na imwe na kumfwa na fimbipo atile lintu mkolwe talalila imikuitatu wala lintu mkolwe ala asuka wala sa unkane imikuitatu atile hello Petro liku pepelako umfweni techile fecheka.
I have prayed for you, and after you are converted.
Ninku pepelako, kabili, panuma, nga wampili mulua, yena, ukakosele sheba munonko.
After you are converted. Panuma,
nga wampili mulua, alipundilepo, limbi, alishaninepo mumupashi, ena, alichitile ifintu, ifia misango yonse, lelo, alitala pokele la mpashi wa mshilo, neryoline. Anu manga wapiri bulwa yena ukakoseleshe ba munonko.
That's true.
Icho chishinka ukubomba mapange yakwe.
Now,
nomba lekeni mpwisho kubelenga Yohane 14:12. Nomba mchipandwa cha 14 na verse ya 12. Yesu atile ichine chine ndetila kulimwe uyo watetekela kabili tekuti mutetekele. Utetekela muli ine, utimwa tetekela muli wene. Ibanga wale umfwe icho soseni, amen. Mule ibukisha, mumili mwe abatumwa 19. Shilefwaya ukushe chipano. Lelo ningi lefyo kuchisosa, ngefyo chileisa kuli ine. Emili mwe abatumwa ekipandwa cha 19 iliyo uyu kashimikira wa Baptist uyo wali ni ndubulwira kabiri ali wa piribulwa kabiri ale shimikira nokulenga abantu kuposushiwa kabiri bali kwete nsansa nganshi ukula sansa mukafye nokupunda ukukwata okulongana imirimo y'abatumwa 18 Akwila na Priscilla walisonterele kuli chena mailo muchungulo bushiko kabiri bali le mukumumona kabiri bali shiwo kutali umuntu mukalamba kabiri ale sambirira kabiri ale shininkisha muri Bible ukuti Yesu ali umwana wa kwalesa ukwishibafye ulubatisho wa kwa Yohane naishibe ulubatisho wa mpashi wa mshiro na ile nshita Echo atile Akwila na Priscilla uliomulume nomkashi bakapanga ba matenti abanono ichali Paulo ali nikapanga wa matenti nao kabili bali pokelele mpashi wa mshiro ukupitira mukusambirisha kwa Paulo batile natukwata munyina umunono yowisa kuno lekeni akalande kulifwe panono paluwa chena kabili iliyo Paulo aile kono kumfwa leshimikira ali ishibe kuti muntu mukalamba atile ushe walipokelela mpashi wa mshiro kutula iliyo wache tekele Batile, tatuwa ishiwa kwaliwa, mga kwali wako umupashi wa mshilo. Atile, elio ni kuchinshi, atemwa ishiwi, liachi giriki, iliachi inechine lia wako, ni mumu sangonshi, mwabatishiwe. Batile, tuwalibatishiwa kale, na Yohane kabatisha, nomba, mwone nifye Paulo asosele. Paulo atile ukuti, Yohane mchinechine abatishe kukula pila, tekulekelelwa kwa memu, lelo. Kukula pila, ukusosa, ukuti, chiria, echo mwache tekele. Iliyo mwasumi na Kristu nga kapususha wenu mwebene. Muleche tekela na kulubatisho luampashi wa mshilo. Chiria, telubatisho luampashi wa mshilo wa mnjinane abate mwikwa wa Baptist. Chena chilubo. Munyina atire kuline ubushikubumbi atire munyina Branham atemwa inshitai ya pitapo imyeshi ya pitapo atire munyina Branham Abraham achetekeleleza kabili chalingirwe kuri wene kubulungami atire muchine atire bichinshi chimbicho muntu enga chita ukuchira ukuchetekela natire echo muntu enga chita echo muntu enga chita kuchetekela lesa Lelo lesa, ali mupele, ichika katikilo, icha kusemburulwa. Chilia tuwa pitilemo mailobu shiku. Ngeji shivilo, ukutila, ali pokelela, ichitekelo chakwe, muliwene. Kabili ilelo, mpaka lesa, mchetekela kuliwene, ilio mamusumina, nga kapususha wenu, mwebene. Lelo, ilio lesa, amupela ichika katikilo, icha mupashi wa mshilo, ali mkakatikile, kuchifulo chenu, icha myayaya. Nomba imula Baptist musenda chilia. Kabili nalaya na imwe kukuchingiriwa kwa mya yaya. Mkwai, pantu, mwilengo mpashi wa mshilo wa kwa leso bulanda. Muli uyo, mwaka katikirwe, ukulola, kubushiku, wakulubuka kwenu. Tamuka katikwa, ukupitila, mkuchetekela. Lelo, mwaka katikwa, kumupashi wa mshilo. Avena Efeso 4:30 milenga omupashi wa mshiro wa kwalesa ubulanda muli uyo mwaka katikirwe ukulola ubushiko gwakulubuka kwenu chilia chila mkakatika iliyo masango bubile na lesa kabiri ena amkakatike kumupashi wa mshiro chilia efyo chili pantu Bible yatila takulu umuntu uingeta Yesu kuba Kristu kanofye kumupashi wa mshiro Matila, na alichichete kila pantu wa pasta, efe wa sosele. Alifye wino, elo icho, na chipende lwakuli imwe. Na alichichete kila pantu ichevo, efe chisosa. Icho chishinka, elo icho, na chiri kuli imwe. Icho, na chipende lwakuli imwe. Inshilafye imo, iyo mwinga sosokuti Yesu ni Kristu, nililia mupashi wa mshiro aisa muli imwe, nukupela vukambone, kabili nukuichitilo unto mwine, ena, emwana wakwalesa. Iyo, inshilafye yeka mwishi bilamo kututubuka, nililia mupashi wa mshiro alepela vukamboni. Iliyo wene, mupashi wa mshiro akesa, haka inshimiko bunte, ala milanga ifinto, ifireisa. Ukuleta ififintu, efyo nasosa, mkwibu kisha kwenu. Na makatale kuchisanga, musukulu, mwamona. Akaleta ififintu, mkwibu kisha kwenu. Nomba, tulefwa ya kubelenga kwa panta nshipa nono, muli lile mbo nomba, Yohane Washila, 14:12. Ichine chine nde mweva, unte tekela, imirimo, iyo ine, nchita, na uakachita, kabiri, Iya chilapo, ichaba, umuiriro, wali ngapari ya wawa ingi, nga mulefa ya ukwilolekesha apo imilimo ya chirisha apo kuchira iyo enaka chita pantu ndeya kuli tata nga ya kuli tata kumupashi wa mshiro wali nokwisa ucho chishinka ile mboli mbili atira nga nshile ubukota tabwa kese ilonga naya nkesa na kabiri nokuba na imwe na muli imwe mwamona nilesa ukuba na imwe amulu wenu intanshe na imwe muli Kristo muli imwe mumupashi wa mshilo nilesa muli imwe nomba imilimo iyo nchita na imwe mukachita temulimo umbi lelolesa alefwa yokuleta mumupashi wa mshilo muli imwe ukutuwalilila numulimo mwine wale chita muli Kristo umulimo tawale kabirwa sana munshi kushakwa lusa lulia lwali lukutalwa kwa lesa talwali ichale kabirwa nganshi panono munshi kushakwa wezili bantu isonde Bible yatila likabelia nakuka kabiri ilia manonganshi lelo ukubipishapo ishita yonse waba isonde ilia lile bipila kofia yonse twali shibachilia chinshi abantu bala chitefintu ilelo ifyo imiaka ikanali moya pitapo ngata mwatonto nkenye ukuti kuti kwawa umuntu nse wabipa umutima filya ukubipira kofye nshita yonse kabiri ababi bakachirishamo ukuchita ifibi nshita fye yonse efya malembo ya sosa na fimbi eicho umupashi wa mshilo uchili ulenda kwalifye umupu unono wawena kulilusa ukupupako unono kuliwena kuliwezi kabiri ukupupako ukalamba ukwa wena kuli wa Pentecost nomba umupu no mupashi ya isawa chumochine ale ya mpana chapamo ukuleta na kabiri amaka ya moyene yalia aya kupupa kwa mpashi wa mshiro ndefyo achitile kunu makulia ulelangisha imilimo ine iyo achitile kunu makulia ulelangishiwa ile loline ichintu chimochine mwoneni ifyo Yesu asosele ichine chine ndetila kulimwe umwana tekuti achite nangukamo kano amona tata achichita intanshi ifyo tata achita alalangisho mwana tata ekala muline alabombe emirimo mwamona nomba moneni ichi pano ichintu na chimbi icho ningatemwa ukusosa pano pene ngefyo Yesu atile ngefyo tata antuma ngefyo nomba moneni ngefyo tata antuma efyo na ine nde mutuma ngefyo tata musango nshi tata amutumine tata uyo wa mutumine aishire ika kusima kumulu nokuikala muli wene alile atile ine lyonse nchita icho ichisekesha tata mwamona alile ukulaya mukuchite fintu ifyo tata ale mulangisho kuchita chita nangu kamo kano tata ananga intanshi lesa uwa mutumine ali mukatika wene kabiri ndefyo tata antumine umusango mowine tata antumine na ine nde mutuma chawa ni chinshi lesa muli imwe ukutuwalira chinshi imilimo imo ine Yesu atile uyo wachetekela uyo ukwete ine mukatika ena mupashi wa mshilo uyo wachetekela uyo uwamonapoka yokututubuka kwandi ukuishiwa kuti naba muli wene uyo uli muli ine nga mwaikala muli ine ifyebo fyandi fyaikala muli imwe nomba matila njikala muli Yesu lelo ine muchine nshachetekela mukunda kwa kwavulesa icho chilela ngisha talimo mulia nalichetekela muli Yesu nshamuchetekela mpashi wa mshilo muli buno bushiku ngefyo wakwete kunu makulia icho chilela ngisha talimo mulia mpashi wa mshilo ukapelo avuka mbone pachebo chonse walandile ena te wabufi ena tatina nangumo ate mwachilonga lino chili chonse ena talingilo kufuka mapanshi kumuntu uli wonse alalanda helio kabili ekala na chena aba pamulu aba koweshiwa aba sambilila nangu yofyo tulinga chita bakateka aba fyuma ngata wale fwaya kuchipokelela lesa lina maka aya kukushisha Abrahamu aba na mumawe aya kasende fipondo bachakolwa na fyonse fyashala nokubemya lesa kuti achichita kabiri ale chichita lesa alina makaya kukubushisha Abrahamu abana mumawe aya umuntu umo alinokuchichita pantu ena ni lesa nga mwaikala muli ine nefyebo fyandi muli imwe lombe nicho mulefwaya antu mulelomba ichebo chakwe kabiri ichebo chakwe emumi chilandeni nga chakutira lesa ali chisosere kabiri muli abashininki chali chisosere umupashi wa mshirola pela bukamboni ukuti chilia chebo chili chalungama liena mwachimone chomunyina chilandeni icho chilipalia soseni kuli ululupiri sela apa tamutushika mmutima wenu lelo chichetekelo kuti icho mwasosa chili nokufikirishwa ya imwe mwema lelanda lelo tata uleikala muli imwe ena eulanda Eimwe ukulanda kuli lulio lupiri ni tata uli muli imwe ulelanda kuli lulio lupiri luningile ukusela imiru neso ndefika pita efi aso sele lelomu pashu wandi tawakatale atemwa ichebo chandi ya chaka pite mchine tekuti chipite nomba imiri moyo nchita lesa alimulu kutalu wakwe kutu walilila imiri moya kwe emulandu wine atumine umupashu wa mshilo nomba ali shive chiria Ena ali ishiwe tekutichiwe, tekutichichitwe munu ya msango. Ifyo finefye, mwishira imbi. Echo ali tumine. Tata atumino mwana, abi kile fionsefi alimuka, mwana muli imwe. Kabiri, imirimo imo ineyo achitile, imirimo imo ine nomba yo Yesu achitile, na imwe vene, mukachita ulukuta. Ushe tekutimute mwe kubomba, imirimo ya kwalesa, Yesu atile. Gamlefwa yo kubomba, imirimo ya kwalesa, chetekere ni muli ine. Musango ishi mchetekela pali wene, kutimu chichitempaka mwapokelela umupashu wa mshilo. Antu, takulu muntu winga soso kutila, ena mwana wakwalesa, mleso saifio muntu umbi asosele. Baibele soso kutila, ena mwana wakwalesa, nalichetekela baibele, chisuma. Baibele soso kutila, ena mwana wakwalesa, nalichetekela baibele. Bapasta batila ena mwana wakwalesa, nalichetekela bapasta. Bamayo batila ena mwana wakwalesa, nalichetekela bamayo. Umunandi atila ena, mwana wakwalesa, nalichetekela umunandi. Lelo, inshila imofia iyo ni inga soso kutila ena mwana wakwalesa, nidiri ya mupashu wa mshilo, aisamo, noku ipela umu ina mukambone, liena, ndeshi wukutiwene, mwana wakwalesa. Takulu umuntu wingeta Yesu, ukuba Kristu, kanofie kumupashu wa mshilo. Takulu umuntu ulelandila mupashu wakwalesa, wingatila Yesu atipwe. Atemo kusoso kuti, ali chintu chimobu ya bushiku, kabili chintu chimbilelo. Icho, chile mlengo kuwa, uanaka kabili wabufi. Yom kwai, ena ava, chimochine mailo, ilelo, nomia yaya, umupashi onso wachine, ulino kupela bukambone palichiria. Chiesuma, nomba, atile, imirimo yo nchita, na imwemuka chita. Yohane 14:12, nomba, imirimo imo ine. Owe batila, ulukuta lulechita imirimo ya chirishamu ilelo, umusangonshi. Atile, imirimo yonchita, chiri ya batila chisuma, natu kwa tabami nshoni mwisonde rionse, emirimo ya chirishamo. Lelo, atile, imirimo yonchita. Nomba, ichiteni, ichiteni intanshi, elio mulande, palibami nshoni, ilelo. Na lela ndamuno, inshita imo ya pitapo, pali Muhammadani. Atile, Muhammadi alifwa, tochishi nka aba munshishi, lelobushi kubumu wakabuka. Atile, nga avuka, ukufuma mungu nshishi, isonde lio nselika chishi wa munu sama kumiyavili na yane. Atile, mwemwe bantu mutila Yesu alibuka kubafwa, imia kama kana yavili, kabina bantu kukana chila achitika, tabala ishiwa ichi. Icho ni pamulandu, mutilandi la muku ishiwa kwa mano. Muchilandi la mkuishi wa kwe sikulu nangu wa masambililo. Nacha kutila ululonse ulukuta lukalamba uwa kwa lesa ukupendela po wa katolika wa protestanti mbonse chapamo gavali pokelele mpashi wa mshiro. Ili sonde ngali alikala ili akosa mbwina Kristo. Ngata kwame chintu chapala nga komunizm. Ngata kwame chintu chava ngokumana atemo obulwani atemo obutani atemo lupato. Yesu akekala pachipuna chakwe kabiri ife tukala enda kupita muparadaisi ya kwalesa nomwe wa miyaya ukuikala miyaya ababushi wakale mumibiri ipya ukula enda ewakabe kukota ewakabe abakote ewakabe okulwala ewakabe okumfensala ukula enda munsansa chakwa shikulu ukula landa nefinama kabiri owe ifyo mukabo obushiko Lelo, natu chitafionse fya shala, kunse, kufyo ena, atile, kabiyeni mwisonde rionse, nukushimikila imbila nsuma. Chinshi icho imbila nsuma ichita, temu chebo fye cheka, lelo kupitila mumaka, nukulangisha kwa mpashu wa mshiro. Ukulenga, chebo cha kwalesa, ukumonekela, imbila nsuma. tekuti muchichite. Nomba, Yesu ali ishibe chiria kukuti alingilo kuikala munu kutaluwa kwe. Eicho, ali ishibe tukesa kuata maskuru ya masambiriro. Kabilita mwakatale kukuata ichi mwiskuru ya masambiriro. Pena, waka chikana. Antu fionsefye, ifyo vaishiva, masambiriro, haya muntu mwa chenjela. Ichisumi no chimo, atemwa chilonga lino, wafuaya ukuika lilapo. Eicho vena, waka mubika, mulichiria no kumulenga okuba, membala, wa ulio mubiri. Kabili munyina, ukumuverengela ifintu fimo, ukufuma mchisumino, icho, ichinga mwenenga kwati, chali fecha pwiririka. Ulukuta, ulukalamba lwa mushiro, nina, chali, minina mukumo kwingi, chali mina paundu wingi, efena chiwa achita, bali mupantira kunchende yonse ya bako, mupepi, kabili achida leya filafine, emkwai. Owe bakesho kuberenga ifi. Eicho Yesu ali ishibe okuti kukaba irumba, irikalamba, yasambirira, ngafya chali munshi kushakwe. Mufya kusamfya, imipika na mapani, nokula fuale fya kufuala, kabili na makola ya piriburwa, kabili na fionsefi ngafyo bachitile, fionsefi ifintu, ifya pusana ifyo bali nokuchita. Ali ishibe, bali nokuchita chiria, echo atile, nomba, lolele nifye, pali miniti. Nshaka mushefye ukwa vulo butunga, nkeye sana kabili ukuba na imwe. Eicho atire milimo yonchita na imwe bene mukachita. Umulandu wakutuma mpashi wa mshiro, chari nilesa ukutuwalira, ukupitira mwibumba lya abantu, ukutuwalira, ukulangisha lesa, kuisonde. Chochishi nkanganshi, tekupitira mchisumino, tekupitira mchilonganino, lelo, kumaka, haya kututubuka kwa kwe. Pakulenga ichebo chakwe, ukube chitunturu, pakubulo bulayo wakwe, nukwimina, kulubalilu wawa nono, nukuteteke la lesa, kabili mwoneni, ama kumbi, haya fito kutaluka, kabili na amaka ya kwa lesa kuisamo, nukusende chifulo, amen. Chiria, echo alefu haya, chiria, echo mpashu wa mshiro watu minweko, chiria, echa lumulandu watu mineko wene, walishiba ifyo chava nomba, kabili uyue, mulandu wine, ena utumine, eicho takulu umulopa umbi, uinga sanguru la abantu. Ine tekutimu nsangurule, kabili imwe tekutimu nsangurule, pantu mwonsa tuwa lifyaruwa kupitila mkukumana. Lelo Yesu, afyelwe, ukwavula kukumana chochishinka. Eicho mulaba wakwe, wali kasangurula, kabili lesa, aishireika, apangilo mubili, aikele muli wene, asumisho uli ya mulopa, kukusangurula ichi. Icho, ichafumishepo, omupwila pomulandu walube mbu nensoni. Kanshi ukupitira mchichetekelo, ukuchetekela mwichiria, lesa lesa mkatika mwili wa muntu, ukupitira mkusangula kwa ulio mulopa, ulamuviko kwa ulubuto, luwa kwa Abrahamu, kuchetekelo. Kuchetekelo kuti ulio mulopa, wali no kuisa, ulio mulopa wapirika, chiria kutichava ichisungu shokwati mulopa wakwe, aendele kuri aluvali panuma, alifiengo wafwa. Ache tekelele sapamia kama kumiyavili na isano, na imiaka ya kufialu ama kumichine lubali na isano, kabili ali chetekele mpaka ilio, ali no muanda umo. Kabili Sara, ama kumimutanda na yasano, kabili ali chetekele mpaka ilio afikire na ama kumipavula. Kabili ena, umo, uwaringo wafwa. Kabili lesa atile, pakutila abantu babi abashininkisha, ukukana chilufya, ali msendele pamulupalia, palupiri, nukumupele ngele ambo. Atire kubabu mfiwa kwe, muimi nine pano, na kafualo no kulolela. Umuana na ine, tuleya kuria, no kuya shishimuna, kabili umuana na ine, tuwala abuela. Owe, musango nshari no kuchikilamo. Abraham atire, na alimu pokelela, nga umo, wafuma kubafua. Kabili ninji shiba ukuti, ena, uyo wa mupela kuline, nga umo kufuma kubafua. Aluwa lingo kumbusha kufuma kubafua, nga chakutina sunge chebo chakwe. Ukusunga, asunge fye chebo chakwe, ena, aluwa linga, ukumbusha, ukufuma kubafua. Ukupwilika, ukulanda pali Kristu, uliari palia. Kabili ukupitila mulikalia akavulungwa kamulopa, mwaishire fuma umupashi wa mshiro, uyo uwaikele uwine uwine, mumubili uwaletwa Yesu. Ulio mulopa wasangulu ile nshira, kuchitetekelo kukuita balubulwa, atemwa basalwa bakwa lesa. Kabili ilio masumi na chiria, kabili no mupashi wa mshiro, nafumye obutani bonse, mulimwe alesa mkuingiramo, leso mwine kukubumba ubufwayo bwakwe. Tuisamba kuno, ulio mkalamba wanchito, uwakaso, kabili uwachipyu, kabili uyumbi umukote kampanda na kampanda, uwabela kuno, alachita, nichinechi, kabili uyumwa umukote kulanda paluachi. chena, ukuchisu cha chena. Umuntu wa Yesu shiwana mpashi wa mshiro. Ake mini na mchiso cha chena. Amen. Kabili bali mweno kutila, bali abatutu. Kabili abasha sambilila, ilo bali mweno kutila, bali pamona Yesu. Chiria echo mpashi wa mshiro wa ishireko. Umulondo wesabi, umukote umunono, tekutia lembe national yakwe. Nelo ali mini nepaje nokusosa. Nani watu walache tekela, umuntu atemalesa. Amen. Leke ni jinsi kwe kulimwe, tulino kutuwalilila, ukulashimi kina mwishi nalia kwa Yesu. We, ifyo kwa lukushipa, ali ishiwe ena, ena alikuete, umushi, kuishiri ya kulia, icho chishinka, ali umuleveshi, kabili umulendo pano, alefayo musumba wa leisa. Chishi icho uliashima pepo mumbi munda, ali kuliwene. Ali, mkutekwa, ukwa kwa lesa, uwa kumulu, uyo wabushishe, mwana wakwe Kristu Yesu, nukumuisusha, na mpashi wakwa lesa, uyo wapangile mnyune sonde, machimonecho. Tamutini nena, yo mkwa ifwa, chinshi, ilio basendele Stefano mkote, umuno nukunse kulia, kabili batile, chibwe seshemo, atile, mwema atala memikoshi, kabili awasha semburua, mumutima na matwi, mwedi onse muna kana mpashi wa mshiro, ndefye bashi, mwema chitile, na imuafye mulechita. Vatile, tulino kukuma mpaka kufwa. Atile, tekuti munchi techiria nga imwe. Tuwana kulanga, nga kutuwa chita nangu iyo. Kabilivali sendele, ama waya kuru, no kutendeka kumutoba, mumutwe. Alole keshe kumulu, kabili atile, ni imona imiulu kuisuka. Imono mutanto, ukuika panshi. Ni imona Yesu, ukuimbini na kukuwako, ukuwa kulio, ukuwa kwa mulopwe. Kadina baibele taiso so kutila, alifuile, asende motulo. Owe mwe, kutina mwanafya malaika, haika panshi, amuimia, nukumufukatila ngakanya, na chifyashi, mpaka asende motulo. Owe mwe, ichine, ulia, walie mulandu wa mpashi wa mshilo. Chiria, echole saatu mineko mpashi wa mshilo. Umupashi wa mshilo wa shire, kukumupela amaka. Ni kuata, ama lembo na yambi ayengi pano, pali minitifye. Mupashi wa mshiro, wa ishile kukumupela maka. Ine tekuti, kutimua sangechi, ndifyo kutalinganshi, munobu shiku. Mupela maka, amaka, mumapepo. Muka sende o muntu, uyonwa ikala ubu mibusuma. Lelo vena lionse wala chimfiwa. Owe nde mweva, umuntu musuma. Owe mchine nalitemwa shukuru, mnjina Branham. Tionse wachimfiwa, tabada loku kwa takwe pepo kwa sukwa. Mukesu sheuri omwa na kashumu nono na mpashi wa mshilo ishtaimo. Mone ni chochi kachitika, ilio aya kuntanshi ya kwa lesa, ena tachimfiwa. Yeso washipa kuchipuna cha kwa lesa, ukutetekela. Alikuwa tensambu, pantu mwana mwana kashu wa kwa lesa, ukupitila mkufialwa. Vule nuri omwa ome, umu nono cha mwenso, umu kalamba wanchitola musunkanya chilanshita. Akasosa, lolele ni paliminiti, panonomba. Ichintu chimo, chari pirivuluwa, mwamona, na kwa tampashi wa mshiro. Ula mupela maka, uvu mibwenu, mtu kwa isu la mwamaka. Ula mupela maka mkulanda. Chinshi, mwe, bari abantu, abali no mwenso, ukwimi nina mukati mulia, Petro, James, Yohane, Luka, kabili, na wonsaba shala, bari rengila, mchipinda chapamulu, ukusosa, owe, tekutu sose nangu chimona kabili, vena, nolekeshe ni kulia, kuliko doktor kampanda na kampanda, kabili na kampanda kunse kulia. Kuliko rabi kampanda na kampanda na kampanda. Na mwishivali kweta ma degree yane ku college. Musa ngonshi tukata la tukemi nine noku mususha. Petro atile owe ndevu kisho kushitisha uliomwa umesa vivu shikumo. E nali landire kabiri isha ishiwe no kuishiwa ifyo alilanda po. Owe tekutimbe waku mususha. Lelo chinshicho tuinga chita vamunyina. Atile loleleni. Chiesu matuwa ikalamuno, ishi kuchine, tutuwali irefye, ukula lolela. Ukufika lilari, mpaka. Chiesu mabusha aso, sulo kutichikabu abushi kubwa lenga chisano. Tata lilo kusosa, ishita chikabapo atile, mpaka. Chiesu ma, bali tuwa irefye, ukula lolela. Ukufika lilari, mpaka. Ishi kuchine konsekonse, shari pitile, mpaka. Ishi kupavula, shari pitile, mpaka. Kabiri ilio wafikire ubushi kubwa Pentekosti bonse bali palya pene no mutima umo lesa ali pamuru wabo mwikumbiri akutinya lesa ali endele nabo pesonde nomba ichintu chimbi ichaibela chali no kuchitika ichintu chimo chili no kuchitika bonse bali munchende imo no mutima umo elio kwafumine mumulu no kupumikisha ichunda kwati chipupichi kali chamwela chaisulemo na munganda monsomo baikele indi misha misasa atwe chaikele pali bene misasa atwe chinchi ukwakanika kwati ukubulubusa mushemali taloku mfwapo umuntu ale bulubusa balachita owe mwamona tetibaso senangu chimo misasa atwe ukwakanika kwati misasa atwe yachibondo chipiribula ichintu chimo chilia chava ukupa tukana ukwakanika tavale landa tavale tamatama tavale chite chintu nangu chimo kanofya kupange chongo indi misha misasa atwe chaikele pali bene kwati shamulilo owe balifiriwe ukwikala tondolo elio bonse baiswiremo umupashi wa mshilo yena chishi chachitike bafumine mmise mono kuya alikwi ulia Rabbi Jones alikwi ulio mulumendo kabila alikwi ulio muntu wa kwa tushamano ya masambililo lesa alipamulu wa ife na Mose mchimpusa chale yaka alitulishe mana ukufuma kumulu aendele pamuna ife pamiaka itatu na mutanda imiaka itatu na miyeshi mutanda pano pesonde ilo nomba alimuline teine ne ulela ndani ena nalishwa ifyo ena aba kabili nalishwa ifyo naba teine na kabili ni ena mleteni kuno mwewe na Israel kabili mwewe na Judea lekeni chichishwe kulimwe kulimwe kabili kutikeni kuishi uriandi imwe wansila kashimikila na marabi mwe amakaya kulanda owe aba tabakolelwe ukuimini na kovalia aba nono umwanda umo na makumiaviri ukuchimfianya neka na makuminangu kuchirapo aba tabakolelwe ifyo imwe matunganya pantu nishita ya kuindimana kwa kasuba nikashimikira uambila nsuma yonse lelo ichi echa sosele kasisema yowele chikesa fikirishi wa mwishi kushakulekeresha lesa atila mkapongolwela mupashi wandi Babantu sebonse elio abenu mwalimu na Mary kulirye nchende kushanina mumbashi kulandira mundimi nefya kuchita chita babantu sebonse kabili babasha banda baume nkapongolwera ko umupashi wande nkalange fish bilo mumnyulu kumulu kabili patalo panshi intumba shamulilo nomufuka wachushi lesa ali mubantu bakweliena amen Jesu manomba ni digrish wakwete nikwisa misukulunshi wasambirileko Icho tachile pango upisano ubuli wonse nonshita. Owe, atendeke kunaleta mwamalembo. David ali mumweneli vela. Shikulu lyonse kunta nshiandi. Nshaka tenshiwe. Na kabili umutima wandi wali sangalele pantu. Kabili ululimi lwandi. Lwale ngelo kusansamuka. Taka shumweo wandi kumbo. Nangu wakaleka uwa mshiro wakwe kumona uvole. Lekeni mwewe no kupama ukwachikolwe David. Ali fuleno kushikwa. Nenshishi yakwe yawa umotuli. Ukufika kubushikubuno. Lelo, ukupitira mulika sesema, ali mwene libela, ukuisa kwa walungama. Eni chishi kwe kulimwe, ukutilesa, achita uyuwine Yesu oimwe, matanike kuminwe ya vipa. Yonse fibili, shikulu kabili Kristu, amen. Mwela umena mamunina, tulekisa shanu kutupusu shiwe. Atile, lapile enoose wa mulimwe, nukubatishwa, mwishina liya kwa Yesu Kristu kukulekelewa imembu shenu. Elio mkapokalila itabupe, umupashi wa mshilo. Pantu chala iwe, chili kuli imwe, na kumana venu, kabili kuli wansaba kutali, kuli wansaba shikululesa wesu wakete, vese, kuli wene, amen. Ilio lionse lesa kweta bantu, lesa na kwa tolukuta, lesa na kwa tompashi wa mshilo, ukwendela pamona lo. Chiliye echo lesa apelele pompashi wa mshilo, aba masambili lo bakema, lionse efyo bachita. Nilo lesa alikuata ibumba ili nono kumo. Lesa alikuata ulukuta ulu nono. Ulopamo uloluka tuwalida nolo bachelu mpashi wa mshiro. Bakulanda palubuto. Kabili bena makala avo ukupitila mubunte wavo baka pingula isonde. Ushe baibele ta iso sokuti yesu atile bali palu wava sanguluke mitima pantu baka mwana lesa. Kabili ta iso sokuti abalungami abamushiro baka pingula isonde. Mchine, mbunte wenu ilelo, mkaleto bupingushi, palu yumusumba. Mbunte wesu, bualu batisho wa mpashi wa mshiro, na maka ya kwalesa, ubumi wa mshiro, sikaleto bupingushi, pa umusumba. Ilio ichi, valia avali avantanshi, baka baba kulekelesha, valia avali ava kulekelesha, baka baba antanshi. Chake shibepo na nguchimo pali sanke, na mude mukumuka kwa avo. Tabake shibepo na nguchimo palu wa ine, muli ichi. Lelonke minina, muli ichi kupelo mbunte, na imwewe nefyo chikaba. Kabili ukupitira muri chiria kukusalanganya kwa lubuto lwenu kabili kuluba tisho lwampashi wa mshiro kabili kubumi uwo mwaikele ne fintu fyolesa achita ukushiningisho kuti ena alenda muno kabili na mano ya waya masambiriro bali talwikeko kuli chena bakapingulwa na bamushiro bena bali pingulwa kale bena bali pitamo kale Oh we mwe nalelanda amaka ya mapepo amaka ya kulanda amaka ya bumi bwa mushilo amen chiri echo mpashi wa mushilo alino kuchita imwe mwe bantu bambi ukulaenda ukusosa chisuma inete kutinde kokunwa inete kutinde kafyechi pashi wa mushilo uisa nokuikala muri imwe kukulenga fyonsefi teti fichitike ukutaluka kuli imwe chochishinka kulenga abana kashi ukuleko kuputula mishishi yabo ukubalengo kuleko kufwala utuputula na matoloshi ababu lapa kumepekesha kubalengo kuleko luambo owe chidia echo wamelapo kukumulengo kuikala obumi kwa mshilo unakonka ubulondoloshi kwa Bible nishita yonse mwena kashatila kulukwa kala sana mingile fiyo kufwala ife chila lengo mtu wandi kukalipa nganaleka imishishi yakula ilo takuwa mapa kuwepekesha ulimpashi wa mshilo wabelapo ukuchilengo kuchitefiyo ukakonke chevo ya finefye chidia echo mpashi wa mshilo alingilo kuchita ukalenga imwe mweba ume ukupili ula imitwe yenu ukufuma kulibali yaba nakashi haba falo uvi kabili no kuleka ukuba kumbwa kabili ama membala valu kuta chidia efyo lingilo kuchita wena ukalenga imwe ukuleko kupepa nokunwa kabili ukuba ukuba muntu wa chindamisha ukafunya chiria muri imwe ukamulenga kuichefya ngamwa chita chiria chidia efyo mpashi wa mshilo wabe lapo wakumupelo uvumi wa mshilo chochishinka ukamulenga ukuleko luambo ukamulengo ukuleko kuteya njuga ukwangalo kwa daisi kabili na fyonse fifintu umbali ya chifuto akamilenga ukuleka imichitile yenu no musango muchitilamo kukana ikala aba chishinka kubaka shibenu chiria echo okachita icho chishinka ukamulenga imwe ukuleka kufwaya kupa mkashi wa mwine icho chishinka nganshi ichi efe waba kumulenga imwe kuikala ubumi bwa mshilo fidia efe mpashi wa mshilo akwatila kwa maka ukubika matontonkanyo yenu bafintu ifya kumulu ukolesa emini na ukwa amano ya kwa Kristu mule imwe tekutimukane ukulamu na ifyo fintu nga mwalolekesha kulifiena mulapili ulo mtu wenu kumbari icho chishinka wena kwa mulenga imwe matila tekutinchichite owe tekutinchichite fye uchine tekutuchichite lelo mpashi wa mshilo waishile kuli ulio mulimo filia efe wachitile waishile okuisa chifumya muli imwe yonse misango ya kale ne fintu ifyo mulechita kulio luwa mbolu wakale kukuipatula mwewe no kusosa lesa palwe ndi Methodist shako akwate ifya kuchitapo hulia muka kunkuluka wa mshilo umupashi wa mshilo wa mshilo mkufumye chomuli imwe ndi Baptist ndi Presbyterian te kutinje kuliri yevu mbaili nono ya waka kunkuluka wa mshilo umupashi wa mshilo wa isa mkufumya unkosa mtima wonse muli imwe filia efe wachitile ula musamba mumulopa ula muamya filia efyo uisa mkuchita. Waisa mkumulunga mika. Atile ukulenga inshilaisha ungama. Ukololoka. Filia efyo waisa mkuchita. Ukuchilunga mika. Ukulenga inchende. Isha sumbuka. Ukubesha tambalala. Ukulenge mpili shonse. Ukumoneka kwati shonse. Shileshana. Ngaba sukusuka ba nono. Kabili ama ula yonse. Yale umana pamo. Kuli imwe. Ifyuni filembo msangombi. Inyenjele shansansa shilelila. Tapaba pa kuwepekesha, chiria echo wa shire mkuchita. Uriye mlandu wine lesa, atu mine umpashi wa mshiro. Pakutila imwe, mwinga chita ififintu. Pakutila imwe, mwinga bomba, ukukonka ena. Nomba, mshirefuwayo kumulengo kumfobubi, lelo, na chimwe wakuti, ndipano, mufu machumi wine wine. Kukana mititikisha, pakashita kamo, na latolo kwa kufuma, pachishiwa panchende imo, no kuikala na chine, lelo, ukuikala pali ya kabili kuchirenga, ukubo musango, uwa kutila, tetichimu titikishe sana, ilondefu wae kumwewe chintu chimo. Nga Bible ya sosokuti, chilubo kumwana kashi ukuputula imishishi, kabili mususokuti, malikuwa ata mpashi wa mshilo, elio kabili, mulaputulo mshishu wenu, ndesunguka, nga malikuwa ata. Mwikalipa, nga chile chita, chichiri chile langisho kutila, pali vai chintu chimbi ichimikanya. Nga Bible ya tilo kutila chiluvo, kumwana kashi, kukufwala icha kufwala icho ichava icha maume, kabili mulafwala aya ama wafoloshi, aya kalaya nono, na matoloshi kunse ukumumusevo, mwewa nakashaba kulu. Ndemu na kamwa na kanono, kutika vafye ichintu ifyo, wanga lilamo abalumenda wano nefintu. Lelo lolekesheni. Iliyo imwe mwewa na kashaba kuru. Ikumi na fisano. Ikumi na mutanda. Ikumi na chine konsekwense emyaka. Ukufika na kuli mama. Kunse okumumusebo. Kabili Bible ya tila. Chena chava icha muselu. Kuchinso cha kwalesa. Kumwana kashi. Kukufuala ififintu. Kabili imwe. Mula fifuala. Ifyo fine. Nukusoso kutila mwalikuata. Mpashi wa mshilo. nda sungu kanchita imo. Mpanshi wa mshilo, aka konke chebo cha kwa lesa chonse. Amiri, kashimikira kunuma ya chintamba, mwishaka kwa tenku mwisha linga, kukuchishimikira. Ndetu ishika, ngali ukwata, ichichishi nkanganshi. Chisuma, chiri echo mpanshi wa mshilo, abele lapo. Ula pelo kuputwa, kulikashimikira. Ula pela umushilo, kuibumba. Ula vika ulukuta, mumibele isuma. Ula leta kwa mpana, kwa mpashi. Ula tuampanya chapa monamaka. Ula tuampanya chapa mwene chitemuiko chagwa wananyina. Shile sakama nangani mwe, wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Fionsefin, tumwaba. Nga ifwe wonse, tuwalibatishwa kumupashi wa mshilo umo, mumubili umo, kabili tuwaba, ifilungo fya mubili wakwa Yesu Kristo. Takuli nangu chimonomba, nangu chimomuntanshi, insala ichipowe, takuli nangu chimochi nga tupatula, kukufuma kuchitemuko cha kwa lesa, ichitemuko cha kwa Kristo, ichitemuko cha kwa lesa, ichaba muli Kristo. Antu, tuwalifyalwa kumupashi wakwe, ukusambwa, mumulo pa wakwe, tuwaba, ichibungwa chipya. Filia efyo lesa aishire mkuchita. Filia efyo mpashi wa mshilo abelako. Emkwai, filia efyo. Nomba abantu. Balole kesha kuli ine mchinso. Amabo kwa yenge achimishwa, mwali kuata mpashi wa mshilo mwamona, chine, eko vachiba. Owe, nomba nalaweke la fyekunu mapanono fyepano, ichi chile yambulwa. Lelo, tulino kukwata ifingi kuliche na mailobu shiku. Nga mleso so kutinamu ukwata, kabiri mulino mlandu parifi, nde sunguka, ichile mitungulula. Lesa, takatale uko mitungulula, kunse kachevo. Akasunga imwe, nechevo. Bantu, yalia, mafunde ya kwa lesa umuine, yalu kutaluwa kwe, kubantu bakwe, kuba nakashi, na kuba ume. Chisuma, mutila, chumfobu vine, ukuchita ichi, nanguchiria, dachichita, ichevo chisokuti. Chira chita, kabiri, ngompashi wa mshiro ulimuni imwe, uka mitungulula kuja kuine kuchebo, takwa kabi hapa kuwepekesha. Lesa tapange firuvo, nangu, hapa kuwepekesha. Ala pange chishirwa, kabiri imwe, mulako nkamo epelafye. Sio chava, nakuli uri onse, mlesa inshila imwe ine, etro atile, na pile ni onse wa muli imwe, nukubatishiwa onse wa muli imwe, muishi na alia kwa Yesu Kristu, kukulekelewa kwa membu shenu, elio, mukapokelela ichavu pe umupashi wa mshilo. Mwamona, chiria echo, tulingiro kufika pali chiria ichishirwa. Nomba, nshile pilibula ukumulengo kumfobubi, nalimutemwa sana. Lelo, mnina nkashi, ushe na uishiva, pamo, kutila na alishivo kuti, ningire kuiminina, mwishi kushakulekeresha, kuli kulio kutu utubuka, pamone inkulo ya abantu, kabiri nokuwa sukila popali chichevo, kabiri umupashi wa mshiro, ukulangisha ichi, kabiri ine, ukuchishimi kila kunse kulia, ni kuisa, uko muke minina. Musa ngonshi, mukavutuka kuli chena, tekuti uchichite we munandi, uyesha, nomba, lekecho, chonse cho lechita, icho ichalubana, chileke, matila, tekuti nchileke, yena, tamukwete cha kumwensha mulimwe, neririne, ilio mupashi wa mshilo aisa, ala mupela amaka, ukuchimfie sonde, kabiringa imwe, utike ni kufio asosele, ngamwa temwe sonde, atemwa ifintu, ifia mwisonde, ipamulandu wakutila chitemwiko cha kwa lesa, tachavamo muli imwe. Nomba, tapali hapa kuwepekesha. Ala chilenga ukuba paluwalala, kabili tulingire twaisa, pali chile chishirwa. Ninji shiba, mleto ntonkanya ndina katina. Nelo, ndina katina kene kene nonshita. Mwamona, umfweni, chochishinka. Nomba, iseni kulichena, munyina nkashi. Mwileka ya makoleji ya masambililo, haya wa muno, ya mwewe, owe, filie fintu, ifi akale. Ngawe na muntu mukote kanshile sanao, mukote wa miwele imo ya akale. Kabiringa lesa mukote wa miwele ya akale, kanshina inefyo naba. Amen. Defo yokubanga ena, chenshi, umupashi wakwe muline, uyo uku ata insala nechilaka, ukukana filifio nsefya apsana nechebo. Ngaba ntubasosa, chilifia winokuli uwe ngo muntu, ate enju uga shimo, kukusansa mshua. Kabili ukuteya wangala wandalama kuti, akwate kofie nikolo, umu atemwa babili, chilifia wino, esa soso kutila techisuma. Uwe, kacha kutila wanu wakofie, panono, kusansa mukako kabili, wakoro wakofie panono, umu kumu panshita. Esa atile, kalanda kuliwene. Owe mwatila, chilifio wino mnina Branamu. Ine ine ndaputule mishishi andi pamulandu wa chintu chituntolo. Mwana kashina wishiwa, gonsa wana kashaba shala vale chichita. Chile saka manaifi wana kashaba shala vale chita. Vena te chilangilo chove atemwa, vena teba bosi wove. Nga walikuwa tambashu wa mshilomuliwe, ukakonka ukusambilishi wa kwakwe. Jemulandu ifi abantu basosa, paloa iwe. Chisuma mnina Branamu, kulifio kwa kawa sana. Kabili ningile fio kufuala kwa ifi nono ifi ya msangoyu, noyu ifi ya kufuala. Mumbo kwa likabo kuchile fio nkashumu temuikwa. Leka mkwebe icho, kabili, wikesha, ula ivu kisha chiria. Kabili, umupashi wa mshiro, akamutunguru la lionse, kuchine. Kabili, chine chako, echebo! Ichebo chandi echine, lekelishu ulia mtu onse, live ilia bufi. Nilo ilia andi, live ilia chine. Kabili, tontonganye nifye, ichamuselu. Bushe, kuti mwato ntonkanya. Ilishwi, ilia kutinya, ilio kapyunga ingasosa. Lelo, nalia mumaya ndaya kutushishamo, munchende, uko kuticha wafye, kuti mwafumamo fye mpepi, charifye icha, kabili fintu fya lamba kuchibumba. Na tonton kenye, kuticha washani mwisonda bantukuba, wapanshi nganshi, kabili kununka. Kabili ilio nyenda, munishirie nchende lionse, nda tonton kanya, ifyo shanunka. Kutina mukati mulia, kutina ikati lila imiona shandingefi, kukusamba maboko yandi. Ndo mfomu enso kutilio na ikata icha kuiswila kwa ichivi, na kabili kuti wawa utushishi ukufuma kutusuende nefinto. Kabili na tonton kenye owe, ubushi kukumo, ukuimini na pachima sachandeke, nchende imumulia, nali ingiremo, atema nchende ya kuchistesheni, cheshtima, nali remu ichiria, kabili na tonton kenye owe oruse. Kabili chintu chimo chatile kuline, ulia, emusango, isonde, linunkilamo kulilesa, chene chamselu. Na tonton kenye, iliyo na mwono mwena kashalenda musebo kabili umuine, aluwa senduanga filia, kabili nafu alefi ya kufuala fia maume, filia efyo chimone kakulilesa, chavecha muselu, ichintu chimwe chavecha kowela, no kununka, kulilesa. Nelio line, akaya kuchali chipa mulungu, noku iwaminisha. Kulinoku ya umwa wamekulia, nokunwa, nokubepa, nokutemwe ndalama, nokubepo mwina mpalamano, na fionsefi ya shala, kukua tendalama ishimbi, ishinono. Nokuchitefi fintu, nokuteo buangalo buwa ndalama, nokubepa, nokunwa, nokubepa. Elio kabili kuya kuchali chino kupelo bunte. Ichamuselu, kukowela, lulia elukuta, luwa masambililo. Watila chisuma na makulukuta. Kabili balingile kufumia ulukuta ama miniti kumirimo na yasano. Pautila badiko ni vonse na vonse. Kutiba pepa. Kabili na mapasta na vo. Lintuta mula wekela mumuchadichi. Njebeni. Ipatule ni mwewe no kufuma kuchintu chonse. Ichishasa ngururua. Kuweshe ndumumiri nga wona ula. Lesa atile alino kuchichita. Kabili ilelo, pampwa londa, ilele nga wapesenta ama kumipabula na fimbipo, yamfwa, impwa londa, ya pa mkolomino, na puapwa, ilengwa mkupitila mkupepa, imishanga. Owesheni, umubili, nkawona ula. Lelo, bali wawaka kwa sana, ukuya kumbo, ukula kumkulu kanga filia. Tabaishiba! Kabili kashimi kila umo, na imi na mpulupiti, na madigrizi yane, ukufuma kukoleji, ukupepa umuine. Leka nkwewe chintu chimomu nyina. Umupashi wa mshiro, watu miwe, ukuitama umenama na kashu kufuma, mulichili ya chintu. Watu leni mwewe ne. Ishi ulukuta, lipirimula, ukuwa, uwa patulua. Umeni pakati kabo, efyo baibele isosa. Mwikata, uchishasa ngurulua. Kabili, nga mupokelela. Kabili mukaba, hawa na bandia wa ume, na hawa. Nakashikabiri nkabalesa kuli imwe owe mwe chire piribula ukubo munkalwe yelonde piribula ukubo wachishinka kabiri wachine mkwai owe ifyo chabe chintu chabipa mweba ume na mweba nakashi ni pesa potu wa imini na ilelo ni pesa potu belele katuleke inshtai mwea bushiku baka atikachi puna ichaka lechi nono mulia mchipinda kabiri ningile no kuisala ichipuna ichi nono ichaka le Icha kupeta, panu maya kupepa, panshi kushita tuatemwa shine, na ishirefi kamu chifulo icha kutila, na lenda inda no kutontonkanya, mwelesa, kabili na ishireva, mchifulo icha kutila, mpaka nisha ishirefi ya kuchita. Kile lesa, tulikumpela ya msevo, kabili nde iluko kuti, na alikana, na alikueto buite, ukia panta nshi, mwokweshua, kabili, nisha chichitile. Elio na tonton kenye, kutina mwana shikuru wandi, aleta lantanta, mukati kamfimfimulia, ilio ali wana kanganshi, ale firwa kutampula ukulukumo, panu mayaku vie, lelo ena, tali sana, ali imini nepa mlandu, wa mwana kashi, wakunai niliena, wa mulumendo wale telewe kulia, wafire, mpakari endele kulia, nokia ikata imbokoshi, nokubo mfia makaya nono ya limuli wene, kukubusha ulio mulumendo. chisuma nga ine nakireshani chenshi chirechika kuri neshikolo pano ndetontonkanya chisuma ndeyandekota ine tekuti nchichite kwali mose lesomo wino womombela aimirine kulya pamyaka yakufyarwa mwanda umona makumi abiri kwali Kalebu aimirine pachimo cha makumi pavula nolupanga mukuoko kwakwe kabiri atile Joshua alivikire olupanga mukuoko kwandi pamyaka makumi ana yafumako ali na makumi chine konsekonse lilya atile ndifyo mwaume mutuntulilelo ndifyo nalilirya amen tile lesa benino lusepaline natile chisuma lolesha kuno lyonse naba kabiri nasendere umukashi wandi kunu makulya ukuboko ukuchilinganya ibaibele na ibaibele yakwe inono kabiri natile we mutemwikwa naliba uwakanaposa kwa mano mpashi wa mshiwalenje baula mukati kaine atile nde tontonkanya pali tuliotupale kunse kulya nda tontonkanya pali hati right kulya lubali kabiri na balumenda banono nda tontonkanya pafelesa achitile kukulangisha kuti ali nilesa uyo wingalenga haleluya na tontonkenye ali nje bachilya imyaka yakale nshaka kushe nshaka kulekeleko takulu muntu kemini na kunta nshobe ichikushonse ishabu miwobe nkabanobe kabiri ukufuma ukuboko ukwakulingulula chikesa afika mpaka ukeshiba inkama ya mutima panu mayachilya chikela ko pantanshi kabiri na pantanshi mwaka panu mayachilya chali shininkishiwe ukubecha apwirika isonde lyonse ububwalisa ububumbi bukapyunga bukalamba ukutalina bwena natile mutemwikwa ngeikata kuboko kobe kubwa afilisho kwa kwalesa nekumbusha kwalesa ninkakwato kutuishikana kabiri lekeni nje kulu kukupuputurwa ukukushimikira ukuchilashi kushose lekeni nje uku intanshi ukuyaisangulwa nemwine nokupangira abantu ishira akutila imembushandi newine nefya kufirwa fyandi ifinga wapesa mbali ya mulopa nokanasa kamana kwa andikwine kuinga wapesa mbali ya mulopa kwa kutila ningaya kunze nokusosa mkonkeni mwe bantu icho chishinka nalipata kumona umwa wame alesosa kabija uye chichita nalitemwa kumona umuntu umo utungulula inshila uku chichita emkwai kuno inshitai ya fumako walikwete umulilo mukatika msumba muno Fao Oil Company yali ketwe na umulilo bali kwete Jeffersonville Fire Department kulyalubali kabiri umunandi umuntu musuma datalile ukubombapo kumulilo ikalambanga ulya alenda kulya ukula sosa sanse na mensha ya nono ulubali wakuno palumendo sanse na mensha ya nono ulubali wakuno uyu ali shire umunono waku classifilu kulyalubali ding 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 ali butukile kulya kabiri atile fire chief ali toweka atile sanse na mensha ya nono ulubali wakuno Tobe nili window hapa. Sasa na meshano nokulia. Lelo ukuchiruka umumana kwa eshile bakashimya ba muliro abasambirishi wakufuma Glowville. Chiliye chimukobelo ichikalamba kabirino mutanto. Liyali nefye bale iminina. Chief ali na bambera ya mutanto. Iliyo mutanto waile pamuru. Ali kumpela. Ali posela kasembe kakwe. Lintu talafika palya nokutoba ulai window. Ukulifumia patile. Iseni kuna balumendo. Chiliye echo umuliro wali shimine umaminita ya nono. Tekutila, sanse na mensha ya nono pano, sanse na mensha ya nono palia. Chidia mubika, mumano, vamo, wakashimikila, abama sambililo. Iseli kuno natuleya, ningi shiwa chana chachine, nali chisonda na kuchimona. Ubukata, umupashu wa mushiro, wachishinka, lesa musuma. Ila ensha pano, esheni palia, lekeni tuende mriwene. Alipano wakuli imwe, lesa alipela amaka yakwe, kulukutalu wakwe. Tekusosa, sanseni ukufumia ichipano, kabili sanseni ukufumia, tapali na nguchimo, icho mwinga chita, tungurureni. Amen. Tekutimone mulie na nakabili. Amen. Chishi chotulino kuchita, chila muntu wikele muno, na isu shiwane chintu chimo. Diena na lalamu kuisala, ningile ukuchita panu maya chiria. Muliaba isu shiwane chintu chimo. Tekuti mwikale hapo kwa vula noku isu shiwane chintu chimo. Walikuwa tobu umimuli imwe. Muliobu umi, ebu mutungurula. Kabili muliobu umi, utunguru wanomupashi. Nomba, kutirimbi mwali isu shiwane sonde. Ukute mwe sonde, atema ifintufie sonde. Lesa, amubelele uluse. Kutirimbi mwali isu shiwane fisumino kufuma kulu kutalumbi. Ama pepo yenu haya nono ayo musosa. Mutontonkanya chava ukupepo muntu umo. Uwafu atemwa. Atemwa kupanga chimwecha palange chishibiro pali imwe. Lesa amubelele uluse. Kabili kutimwa hawa. Hawa isu shuwamu na buka pepa. Kabili chiria. Chichiricha bipisha. Icho chishinka. chochinshinka Bible itila munshi kushakulekeresha bakaba bakapepa nganshi kukwata mimonekele yavuka pepa
having a form of godliness but deny
ukukwata mimonekele yavuka pepa lelo kukana maka yabuko kuba msango efitalukako nga muri aba isushwamo navuka pepa muri aba nkumba buliri buka pepa vyepela vye nga uliwa isushwamo nefisumino dawishi wecholela ndapo nga uliwa isushwamo nesonde ulimpofu yaliyo kabili na kabili kutimwa baba isushwamo na mpashi wa mshilo amen ndesubira efye muri kabili nga tamuri ifyo ndesubira mulino kuisushiwa kabili nga muri aba isushwa na mpashi wa mshilo chinshi cho mkwete namkwata amaka namkwata chitemwiko namkwata mutende mutende wandi ndee upela kulimwe tachilinge sonde ndee pela kulimwe namkwata mutende muliaba kakatikwa namkwata chishibilo amen namkwata okutusha namkwata insansa ishishinga londololwa kabiri isha isushwamo novukata muliaba ikashiwa owe mwe ifyo muli nampashi wa mshilo namkwata ngamuli aba isushwamo nampashi wa mshilo namfuma mumfwa mwaingira mumweo ukulolela kututubuka ukwa chintu mwingi ubushikubwa kulekeresha amen mwisonde ilileisa kupitira muli shikurwifo Yesu Kristu kabili pakumumona aleisa mubukata kabili muli umulopwe vemba kalekela kwa bafwa bakwe imibiri yabola yabali abalala muli wene ikaba ukulala muli wene mwingira shani muli wene kumupashi umoifwe bonse tulabatishiwa mu mubiri umo imibiri yabola yabali abalala muli wene ikapiribulwa nokupangwa kwati mu mubiri wakwe wine wabukata icho ichikaba chakuleta ifintu fyonse kumwine yeka na mfilashi kwe kufuma kumulu evi wana sosele yatile kuline lemba bali palwa abafwa abu abafu ila muli shikolo sango nshimukangiramo kumupashi motola batishwa mumubiri abafwila muri shikulu kufuma nomba bantu balatusha kumirimo yabo kabiri imirimo yabo ila bakoka chidia echo atumine pompashi wa mshilo oh we ipalo eliashi ninkishwa yesu wandi ine ndi muri wene kabiri wene ari muri ine tata muri wene kabiri ena muri tata kabiri tata muri ine kabiri ine muri wene Yesu wandi owe ifyo kwawa makusondo bukata bwabulesa ndi mpiani yepusikilo uwashitwa na lesa uwafyalwa nomupashi wakwe iliyo nasambirwe umulopa wakwe amen tetinchishitishe owe mwe Barubi wonse na madamons na silufere na golide isipa wofi yakwe fyali isula alikwata ichuma chingalandwa anto ndi mwana wa mfumu na Yesu kapusu shawandi chila nenga ine ukuba mwana wa mfumu amen kabiri amen tekutinchikabushanye ninkwata yabira temwa ya tatu na yambi amale kanshi irilembo na limbi Iliyo mwaisushiwa na mpashi wa mshilo. Ifyo, efintu ifyo mkwata. Ninjishiwa naipwa. Leo taipu ile sana palichi. Ninjishiwa naipwa. Leo tailapwa sana kulichi. Kuleveshi. Owe. Tuliaba leveshi. Kabili abeni pano. Tulelo lela umusumba uleisa. Ubato kwa mweo, ulimupepi no kuisa, ukusenda mawe ya kwa ya umo mutengo kumushi. Kutina umfame nshele sabuka, kulia pamana wao hiwo, ilio nari kashimikira mulu mendo munono, nari nemiaka ya kufyalwa ama kumiabili na ibili, ukuimba kulia. Kabili nari umfire ukulolesha pamunu wandi, nari umfire shiwiriatile, lolekesha mumolo. Ano, wali shire luyo lubuto lukalamba, ukupelela palya pene, ukulaika kuisa paline, kabili liatile, jefyo Yohane kabati shatu minwe, ukutangirira kuisa, kwa anta nshikuwa kwa Kristu, ukakuata imbila, yoi katangirira, ukuisa, ukuachiviri ukuwa kwa Kristu. Owe, kutanjeta kala shani! Lilo chali chitike, fulia fine. Kabili munobu shiku, imililo, ya kupuputuluwa, ile yaka kushinguluka no kushinguluke sonde. Ulu kutaluwa kwa lesa, ulu kalamba, ulu alubuluwa, na alu isansavika, ulu ine ukufuma, pali chiri ya chifuro. Kabili misonka no ikalamba, ya kundapa, nefishi bilo nefisungusho, nefesha mano, ukulangisho kuisa kwa kwe. Muli avaleveshi, kabili muli aveni, mchitefintu ifieni. Ifia sana kufio mwale chita. tamuchitange fyo mwale chita abantu umupashi wa mshiro ilio waisa pali imwe kabili mwaisa isushiwa na mpashiwa mshiro mulakana ifintu ifya mwisonde mulakana ifintu ifinga mfulunganya mulafikana yena mulesa mukuba i ichibumbwa ichamichitile ya ivela ichibata ichabipa kulibena kakapumbe akanono akwakatotelwe pachisansala chankoko icho nashimikirepo kabili ilio kapumbe asunkanya ichinsa chakwe mulabe chibumbwa ichimoneka ichakusekesha kulibena lelo owemwe ukulaenda mumusebo kalamba wa mfumu amen owewe na musebo kalamba wa kuya kumulu kabili ndenda musebo kalamba wa mfumu natila lekasheni kuliulya kakunkuluka wa mushiro kiliye chibata ichibi uliye kashimikira kakunkuluka wa mushiro kashimikira walumbukwa wa kumethodista chitila kumomelelo luwe shevelo achisosa kutina temwa ukwa afilisha mnina biri, lelo na wishi waifyo ni ingachita, ningile kuposa obu mibwandi. Na ningile ukuposa obu miwoi pamulandu wa ine. Apo sele obu miwakwe pamulandu wa ine. Amen! Ukulaenda fye mumusebo ukalamba wa mfumu, epela fye. Owe mwe, ukuisushua no mpashi wakwe, ukuzialwa kumupashi wakwe, ukusambwa mumulopa wakwe, haleluya, uansansa. Elio, ichintu na chimbi, chinshi chimulengo kuchitachiria, mchili muli bantu, elo ni chinshi chimilengo kuchitachiria, ni pamulandu wa kutila, mwafuma, imwe, umupashi wenu, wafuma kufuma kumulu. Nilesa muli imwe, ilio naile kulia kuromu, na mwenu kutila vena, chila umo, akwete umupashi wa chiroma, ilio naile ku Greece, wonse bali kwete umupashi wa chigreshan. Na ile ku England, wonse bali kwete umupashi wa chingereshi. Iyo mwaya kunchende shimbi mkasanga, elio mkasanga umupashi wa wina Amerika, untu wabipisha. Iyo na ile muishishi, isha San Angelo ku Rome, bali kwete chipampa kulia, tuwa papata mwewa na kaisha wina Amerika, wale nifia kufwala, kukuchindika abafwa, umupashi wa china Amerika. Malole kesheni liyo balefu mamundeke, na tulio tuwa kufwala utunono, kabili umuntu onse, aya mkulole kesha palivena kabili uyu waisa Miss America. Uya mumpashi wachina America. Kutimu alanda uko afuma imifwalile mune ale tinta aka waka anono akakote akafika nsaka masakwa ya putruwa wino kunuma yakwe chochishinka. Owe wena ni wena mwina America Miss America. Ngalenda na mwishiwa wachinchiranga filia. Jinshi alikuwa to mumpashi wa mwina America.
Jesus said
ilo Yesu atile alile andile pali chena mburi abu shikuatile mburi aba pano esonde ni wakumolo kabilinga na mkwata umupashi wakwa Kristo mburi imwe mburi aba kumolo yena mburi abeni pano lelo na mkwata chifialirwa ichanchende kuntuma afuma jiria echonde shokusosa umuroma nga isa kuno ala fuena mumu tuwa wakwe kabili. Umuina Germany nga isa kuno. Umuina Amerika ya kulia. Chinshi. Mwali kuata imipashi ya filiefia loko mwafuma. Chia echi tulenga ifoku baba kusana sana kuisonde. Mwafuma kumolo. Mwali fialwa. Muli abekashi. Aba bufumu bombe. Mwle chiteta gela. Chia efyo mpashi wa mshiro aba. Umulenga imwoku wa umuikashi. Wa bufumu wa kwalesa.
Then if you are
sin, ye nanga muli abekashi ababufumu wa kalesa musango nshi umulengo kuchitilamo
like God does in his kingdom
kafiria lesa chita mubufumu bwakwe nomba chinshi cho lesa chita mubufumu bwakwe umushilo ubulungami amatonton kanyo aya sangululwa umutima wa sangululwa
power in love
amaka nechite mwiko ukuya kumaluba ukunda pavalwele ukubombe fisungusho ukuchite fintu fikalamba elio kubesonde mumone kaba fulungana kabili batira valiaba lumendo tamwawa ubutuntulumitwe yabo mwamona lelo muli abekashi aba mubufumu ilembo na limbilimo ngamulefwa yokulilemba Yohane 12:24 lekeni nulumbule wangu wangu Yesu atile, ngolu seke lwangano lwaponena mumushiri, kanofye lwafwa, tekuti lulete obu minabumbi. Nomba, lolekesheni, ishi winalimirimo, lia kuisalira nomba, kabiribu kisheni, liena, chena chava mchine chine, nomba kulimwe mwe bantu, Chaba mchine chine chikankala, kabili chifuai kwa, kabili ukukonkomeshiwa, kabili chakuli onse, ukuti mwinga pokele la mpashi wa mshiro nomba. Bantu ngata mchitile, tekuti mwise mkutu utubuka. Nomba moneni, lesa, teti atove ama funde yakwe. Walishivachiria, ala konka ama funde yakwe. Nomba, imbuto ya ngano, atemwa uluseke, tuwalase ndangefye Yesu, aso selepalia. Nangulafye, uluseke muli baibere, na chilapa verenga fyelelo, chilandwa, pachiri mwaichi tuwa flaks atemwa imbuto ya msangoli wonse. Lelo ingano, amasaka, nyanja, temwa chiri chonse, chena luseke. Lelo, ilio uluseke lwa ngano lwapone na mumushiri. Nomba, kwaliwa, ifwe wonse muno, tuwalimona, tuwalishiva ichi, chila chitika. Uluseke lwa ngano atemwa uluseke lwa mbuto kuti lwa moneka lwa apwiri kangefye lwingaba kabiri mukalubike mu mushiri kabiri nga luli oluseke nwali kwata ubumi ubwa kutwalirira luli nokuya panshirelo nokuyileta olwine mu mpeti nokulabwela okulaisa nokumena na kabiri nokubwela panshi na kabiri bumi ubwa kutwalirira nga luli oluseke Talukwete akamusonga kabumi muli lwena temulandu musuma ifyo lule moneka talwakatale ukumena lukaya mumushiri nokubola kabiri chilya echo ichikutruwa cha lwena ifya bamo kuti fya bomfiwa kumufundo nefintu mumushiri lelo ilyo lyonse luli nobumi na kabiri talwakatale ukuba nobumi na kabiri kanofye nalukwata obumi bwakutwalirira muli lwena Uli onse alishibecho, tekutifye mchichite. Kutikuwa abantu babiri, umopalibe na ukubafye chimochine, bonse babiri awa palanafye. Umopalibe na kuti abafye omuntu musuma, kuti achite mirimo insuma, kuti achita anafimbipo. Lelo kanofye uli omuntu, na kuata umweo, wamia yaya liena, ya katale ukubuka. Tekuti achichite, tamuli nangu chimomu ya kukubusha. Tamuli nangu chimo, icha kumwimia. Tamuli ubumi. Eicho, ulemo na munyina. Umutemuikwa. Kashiandu umutemuikwa. Kanofyo muntu afyaru alibili. Tekuti ena wele mumusangoli wonse. Muli ububufumu. Ena tekuti. Kanofye ululu sekiru wangano. Wawila mumushiri no kufwa. Ale ilandila umuine. Elo ena, ebu akwete. Bumi ubutu walidila. Ali kwete umweo wa miayaya. Kabiri umweo ali upele kulimwe pakutila mwinga kwata umweo wa msango mwine. Nomba, nga mkwetefye ubumi wa buntu, uwali nga ukumwensha noku kwato lunkumbwa. Umwana kashi ui kala mumangalo, ali falintu achirino umweo. Tekuti mubuke, limbi kutimwaba, umkashana walumbuka sana peskulu. Limbi kutimwaba, umkashana walumbuka sana, umwangalo, wanjuga panchende yenu. Limbi kuti waba umwana kashi ufu wala wino sana mchalo. Limbi kuti waba waemba sana. Limbi kuti walipangwa wino sana. Limbi kuti waba kaluvi kumulume ove. Limbi kuti waba ififintu fionse. Ichaba chiria chali wama. Lelon kashi kanofye nao kwata mupashi wa mshiro. Muli imwe. Ichaba umwe wa mia yaya umpela ya uyumusevo. Ninshi wao naika. Kabiri nshi sakamana ifyo umoneka atemwa ifyo ififintu fiaba atemwa ifyo utawalumbu kwa atemwa ukulumbu kwa wakwata ifyo waemba atemwa ifyo wabipa ngana ukwata umwe wa mia yaya kulia ukaya ikala umia yaya na umia yaya. Ili umwe shinentanda fika fumapo kabiri sonde ya sanguka ili ine mumpirine fiswewewe kabiri chintu chili chonse chava tafya kabepo na kabiri. Kabiri isonde, ile talanta ntango muntu ukolelwe, ule ya kungando obushiku. Kabiri ntanda, shika kano kwaka, nukuwa kufuma mumyulu. Kabiri nomweshi, ukupiri ukira mumulopa. Kabiri, akakasuba, kakafutatuka, nukufisechi nso chakako, ilio waka monomwa na wa muntu aleisa. Mukabali kila, mumulunga miwa kwa Yesu Kristu, ukuisa fumamunshi shingo, wacha iche umwa na kashuwa emba, ukuisa senda, umulume wenu, nukuikala, umia yaya, na umia yaya, na umia yaya. Kabiri nchita shonse isha mya yaya mkala ikalafye. Chiria echo mpashu wa mshiro abe lako. Gamuleu mfo kutintuwa kwa chepesha, muyesha ukuchikana. Mpashu wa mshiro chinshi lesa muli imwe. Chinshi wabe lako ukutualilira umulimo wakwe, pakati kabantu bakwe. Ukuleta ulu kutalu wakwe chapamo, uleta ulu kutamu chifuro mulibu nobushiku, ukuchilanga nshiba Lutheran, Methodist, wa Pentecost, mchifuro icha wana, kabiri, nukuse na minua, ukwa kusumbulwa. chilia, ilio ichichiputulwa, ichalukuta, ilio mpashi waenda, muli ulukuta muno, luke mafie, kabili luka leta bonsa balubulwa, abo, aba kumishe, ulio mpashi, bali ama Lutherans, aba imine kulia, nolubuto lonse ulo bakwete, mukulekelelwa, bali ama Methodisti, aba lepo na panshi, kabili ivale beti na menshi, pafinso fiamo, pamulandu wa mpashi, uwawe kete kupitila mkusangululwa. Balia, ba Pentecosti, pantu vale enda uko, na kulia mumusebo, kabili vale veta, avandi misha ibela, kabili, bakabulubusa, kabili, nonulimi, uluwa mashipi, kabili na fionsefilia, bake minina, mubulunga mimuchinso cha kwa lesa, bali buli obushiko, mubutu ntulufye ngefyo ibaibele, ikele pano. Ka, mwari nchetekela, ukubo mubonfi, mulanjita kubaka sesema wakwe, nshita nemu inefilia, lelo, kutike ninde mweva mwishina ya kwa shikolo. Abo, abali muli Kristu, le sakaleta pamona nkwe, pakuisa kwakwe, pakututubuka, kabili, bali afyeveka abali muli Kristu. Ingila shani muli Kristu mwefibusa, kupitila mchisumino chimo, wonse, tulalundwa mo, awe, kupitila mkuposha mkuboko kumo, wonse, tulatintilwa mo, awe, umeshia mo, wonse, tulabatishwa mo, awe, atemwa uchilonga nino chimo wonse tulalonga nishuamo awe lelo mwena Korinti wantanshi 12:13 kumupashi umo umupashi wa mushilo umupashi wa kwa lesa ifwe wonse Methodist Baptist Lutheran Presbyterian tuenda mulubuto jefyo ena ava mulubuto tulakwata isenge umo kumubie kabili umulopa wa kwa Yesu Kristu mwana wa kwa lesa ula tusangulula ukufuma kukanalunga makonse umupashi umo ifwe wonse tulabatishwa mumubili umo kabili tulalengwa ukuba ava kumako kukisena mina kwa kwe tekutimuye mubu pingushi. Uyo umfaifyewo fyandi no kuchetekela. Kakulu muntu winga chetekela. Mpaka kwata umu pashu wa mshilo. Kabili no kuchetekela. Pali wene uantu mine. Ilio mpashu wa mshilo. Apelo ubu ntebu wa kwe. Pakututubuka kwa kwe. Na kwata umwe wa mia yaya. Kabili takatale kuisa mubu pingushi. Ilo nafuma mumfwa na ingila mumweo. Chinshi. Kama katale ukuba mubu pingushi. Kama katale ukuiminina bachipuna chabuta ichabu pingushi. Muna kumanya ubu pingushi wenu. Muno mwine. Na mufuma mubu pingushi wenu. Ilio mafuma no kusosa. Shiri musuma. Kabili kusambili la kwandi. Takwaba na nguchimo. Shikolo isani mwine. Kabili musande no kuntunguru la shikolo. Shisa kama nafya ilisonde. Ilia fulungana lisosa. Ntunguru leni shikolo kumupashi wenu. Yena nishi mwa pingula. Pingule ni mwebene. Ngechuele wele chakwa Kristu kabiri. Mubulunga miwakwe. Mudiabu shiku. Tukemi ni nawa bulokufwa. Muchata chakwe. Nishilafye imo Musa ngonshi. Kumupashi umo. Ife wonse. Tulabatishiwa. Mumubili umo. Kabiri. Ilio muli. Muli ulio mubili. Ubupingushi. Na bupingula kale. Ulio mubili. Kabiri. Na mupokele la ena. Ngechi konsoluelo. Chapa membu shenu. Matila. Nalichitachiri ya mnina Branham. Kanshi. Ngomupashi wa mshilo. Na uwela. Nukumupela ichikakatikilo. Ngechi shibilo. Ulio mupashi ula muleta. Mumubili wa kwa Kristo. Muna piribu kila kunshila imbi. Kabiri, muli chibumba chipia, muli Kristu Yesu. Namu pita, ukufuma mumfwa, ukuingira mumweo. Ifintu fya kale fyaria. Kabiri, muli Kristu. Amen. Owe, na papata. Leka nkukonkomeshe. We mnyinane, umwina Kristu atemwa nkashi. Wileka, ukukupuputulua, kukuchilile. Ulingile, ukupokelela mpashi wa mshilo. Wena nichinshi, mpashi wa kwa lesa. Mwali wakulichinshe, kukumutungulula, kukumulangisha, kukumuisusha, kukumusangulula, kukumuita, ukuisa mulukuta, ulukuta chinshi, ngeshi ulukuta, nipili ulanshi, aba itua, aba patulua, owe ife ninga kuata kushimikira kufuma palichi, ino ineshita, ukuitua, ukupatulua, abaleveshi, ukutaluko kufuma kuisonde, ava tandashi kabiri abeni ukusoso kutipano tatuwa kwa tomu sumba we sonde uo tukabila kuikalamo owe mwe nga Abraham na Isaac na Yakobo bali endele ukuikalamu mahema mchalo Bena kusoso kuti vali abatandashi kabiri abeni ababufyashi wabupyani impyani kunu makudya shivo impyani ifwe tuli ababufyashi babo kabiri bena balolela omusumba uwo kakula na kalenga wabuko ali nilesa amen vale fwaya fwaya kabiri lelo ababufyashi babo bachili balolela omusumba uleisa kusosa shile fwaya kubapano na lino isonde Chile fwaya cha kuchitapona nguchimo na lino isonde ndelo lela ndelo lekesha kumusumba uwakulu wa mufikutu fine ndelo lela umusumba uyo mwakwata umwe wa myayaya ukwakasuba takatale ukuwa uko ukushakatale kuba ukukota uko ukushakatale kuba umupango pata kuishibirako ichibi atemwa inshinshi kumba lya lupiri ndelo lela uyo musumba uwo kakula na kalenga nilesa kwa bafye ishiraimo yaku sangilamo Waliko iliwe, liya putu iliwe, ukufuma kulupiri, ukwa bulama voko, iliwe liya kunku kire, muisonde, nukulishona ula, kabiri liya ishirewa ngengano, atemwa misungu pachipumino. Lekeni liye liwe, Kristu Yesu, liye liwe, liya chipunu insho, kuisonde, iliwe, liya mulandu, iliwe, liya nseko, chipunu insho, kulukuta, lelo iliwe, liya wamisha, kabiri iliwe, liya mutengo, kuwa chetekela.
A stone.
Iliwe, liya chishininkisho. Liwe, liya kutusha. Owe mwe, ukutusha. Ninji shivo kuti, nalifuma mumfwa, nukuingila mumweo. Mumweo wandi ule tusha. Owe, isenkuli inebonse, mwema chuchutika, nefisendefi afina, kabirinka mupelo kutusha mumweo wenu.
A sign.
Ichi shivilo, chiri nokulandwa po ububi, ati reka kasesema kuri Maria. Chikaba ichi shivilo, chine chikaba. Lelo chikaba ichi shininkisho. Chikaba ichi temuiko. Chikaba ichi kushi. Chikaba ichi ntuchimocho mwai shivokuti na mufuma mufuwa maingira mumweo. Munyina nenkashiandi. Nga munyine enwe, ngo mubomfi wenu muri Kristu, lekeni mukonkomeshe, ndefyo mutima wandi onse. Mwikaleka ichi, chikamu chilukile pamutwe, atemwa kumuchirira, atemwa muisamba lyenu. Chipokeleleni mumutima wenu, kabiri mukaba umuntu wansansa pesonde. Chile mulaye kuti mukapo kama dollars milioni, iyo mkwai. Munyina leo, ndee tontonka nyakuliko ifingi, ifya achiria, ifya lai wanomba, ama dollars, ama millions. Ifintu, ifyo abantu, vapusana, vasosele, kamwa wabena Kristu mukapoka ama dollars milioni, umo kabiri, mukaba umuntu uwa chuma. Shire mulaya ichintu nangu chimo. Ndee mulaya ichi, ichintu fye chimo, icho ninga mulaya, ipu sukilo liyakwe, inkumbu shakwe, shintu sharinga, uwe shobuli bonse. Abantu wa Pentecost tabale fwaya necho bakwete nomba landeni pama millionaires tabale fwaya echo bakwete nkashi anji kutinatemwa ukuku mfwana geti muleimba muli shinshiku nikuisaberele umulungu uwa kuya kumushi ubushiku bumo muli shinshiku abengi bamo bali pita ukuchiruka omupaka kutulalilia owe mwe Tabalo mbele fintu fikalamba, tabalo mbele ndalama, chinshi Petro atire, si uvere na goriden shikwete, delo ichi, icho nkwete, nalachipela kuliwe. Kabili ndeso samunobu shiku, mwefibusa, insansa, ichitemuiko, ichishininkisho, icho na kuatacha kwa Kristu, no kututubuka kwa kwe, ngecho nkwete, ndepela kuliwe, ndepela kuliwe, ngaba na makwalesa. Kabiri seni, mwikale palupanda, ngalesa na mwita. Kabiri, mwikafumapo, ilio mukesa mailo obushiku, mukese narimo kuingira muno, no kuikala mpaka kukapwe, atemwa mukese, kabiri, tulinoku mpepe la noku vika indupi pali imwe. Kabieni, chiria, ebutantiko kwa baibere, ukubike indupi pali vena, kukupokele la mpashu wa mshiro. Elio kabiri, wala ya muka yekumwenu, nga mwaikala kulia kuine, nga mwaikala nchita yonse ya ubushiku, mkekala ubushiku uka konkapo, mkekala ubushiku uka konkapo, mkekale mwishiku shonse sha kutusha, mkekala mpaka ukutendeka kwa mwaka, kabiri mkekala fye, mkekale mpaka. Chiria, chonse echo, tukala ndapo paluwa mailo mwishita ya ubushiku, ukumulangisha muri baibere, icho chirino kuisa chikesa, kabiri ilio chikesa, yena takulifiwa, ifya ringa, ifya va mkuchushiwa, marishiwa marifuma mumfwa, maringira mumweo, muri chimumba chipya muri Kristo Yesu nyenjele shansansa sha kumulu shikalila nyina otho ndekweba tikala kubika fye pamulilo uyu pano mulumendo umukalamba uikele pano munyina ne umukalamba wandi ulia ari chipondo alenda ne mfuti kumbali yakwe kufwayo muntu kumbali ya chifutu umo uwa kusansaula wongo wongo wabo kabiri chinshi chachitike ubushi kubumo alilolekeshe no kuchetekela mumweo kabiri alitwalile ale konko kulongana kwandi kabiri umuntu mubusu usha kwetene chakulya chalinga kabiri ale lala no kusenda mumpanga kumbali yetenti ukukwata insala nechilaka kabiri ubushi kubumo mupashi wa mshiro alishire oh we munyinane chali kupili wile busheta chachitile chale tele umweo no kufumyapo infwa ulupato wali fuminepo nechite mwiko chali shilemo oh we mwe ubulwani no lupato fionse chali wile ubumi bupya wali shilemo lolekeshe ni kuno inshitashimo bambi inshitashimo bambi kabili kunse kulia oh we nyenjele shansansa isha mkumulu shilelila mwefi busa takuli inshirana nguimo iyo ningachirangishamo umfweni kutilimbi na shechi nganamu chetekela ubunte wandi ngomu wonfiwa kwa Kristu kabili ninjesha ukumulanga kufuma muli Bible ya kwalesa chena chishinka kabili ngefia wofiandi file mweneka kwati kutifia wako fie panono ifieni paluaichi lolekeshe ni palichirie chikope muisondeli ya science loleshe ni chisabo ukuti intumba ya mulilo ya tungulu ilava na wa Israel loleshe ni chisabo chile tuwala mwone nifyo chile chita, ifyo chile anda. Tene ne ulanda, ni ena ulanda kupitila muli imwe. Mule mwona, tene umwona chimonwa, ni ena ulandila muli imwe. Tene unda pavaluele, ni uyo wawa muli imwe, e unda pavaluele. Tene ne ushimikila, ndicha mwenzo, kwa wekela kunuma, kabili no kubutuka kufuma, kuitontonka nyoline. Lelo ni ena ulandilamo. Shai shiba ichebo. Lelo enari chishiba. Chiria echo. Chiria echo. Chiria efyo chava. Kabili uyu alipalia. Kabili uli amalaika wa kwalesa. Ali muno mwine. Muli chino chikulwa. Muno vushiku. Owe ifyo na mutemwa. Nomba. Niwanga walefwa ya kupokelela mupashi wa mshilo. Chenchente. Ubumi wesu. Niwanga abasha upokelela kabili mulefwa ya uku upokelela imyenu kuboko kwenu soseni munyina Branham ukufuma mukati ka mutima wandi ndefwa ya kupokelela umupashi wa mshiro lesa mupale ukulikonse niwanga mulimwe abo aba upokelela kabili kuti mwatemwa ukuyangefyo bachitile mumilimo ya batumwa fo nokusosa mweshikulu mweshikulu tambikeni ukuboko kwenu ukundapa nokulangisha fishi bilo nefipapusho mwishina ili ya mwana wenu wa mshiro Yesu kabili mpeleni kushipane chitemwiko kukulanda no kuisushiwa ukupya uku kwandi nako lesa upeleni kuline katukonta mikemi tu Yesu mufu machumi uwine wine chila muntu ekatilile ichaku kabila chakwe mumutima wakwe shikulu Yesu tuleisala ukukulonga na ukunono munobushiku panuma yesenge ukushinguluka ichevo kabili na mpashi wa mshilo Isyo ena atupalile no kupongolwela mumitima Yesu amafuta aya chebo chakwe kuliba kapyunga kuliko abantu kuno abo ababa munshira shonse shabumi abo abasondapo no kumuno kuti shikolo musuma natwishiba ifyo mupashi wa mushiro abanomba ubulayo kulilesa tena mweo wa myayaya kulibonse abo abachetekela Kabili natwishiwa kuti umupashi wa mshiro wali mupashi wa kwa Yesu Kristu ukutumwa na kabili kabili aba muli ifwelelo ifyo lesa ali pamulu wesu muli lientumba ya mulilo elyo aishilenda na ifwe mu umubili waleitwa Emmanuel lesa pamuna ifwe kabili nomba aba muli ifwe kumupashi wa mshiro lesa muli ifwe Owe, Yesu atile, pali buli obushiku, mukeshibo kuti ine, ndi muli tata, kabili imwe, mwaba muli ine, kabili ine, muli imwe, mukachumfa buli obushiku, antu, mwaba mwisondeli amfimfi, ngefyo twinga sosa nomba, lelo pali buli obushiku, mukeshiba. Tata tekuti chilengwe balualala no kupililika. Bantu liena tekuti tukwate pwe chintu, icha kukwatila pwe chitetekelo. Lelo imirimo yonse yakwalesa itungululwa ku kitetekelo. Kabiri ku kitetekelo kuchebo chenu mu kishininkisho ichampashi wa mshiro wotuishiwe epo alinomba ndelombo kuti umwe wonse uli nensala muno walaisushiwa na mpashi wa mshiro. Awo abashi ukwete kabiri baline nsala pali wena ibukishe nifye kuti twasosa kuli bena shikulu ngefi ifye mwasosere mwali palwa ndiyo mukwete nsala nechilaka mukesushiwa bulya bulayo kabiri chaba ipalo na nguku kwata fye nsala mwali wa aba palwa nukwishiwa kuti lesa nalanda kulimwe bantu yatile takulu muntu wingesa kuline kano tata amulete ntanshe. Kabiri shikulu abo ababa abashirikale abakale muno nabe myamaboko yabo nokwandi nachikwimya mwe shikulu tupenu bukose tupena maka kukutambalika ukuboko kwa mwana wenu wa mshiro Yesu ukutifishi bilo nevipapusho binga chitwa bakutila kuti wabo bupyungishi bwashika ichintu cha pulamo icho ichishatala chichitekapo nelelo. Tupenu kushipa nechitemwiko ukulanda kubantu chipeleni shikolo veni na ife mufintu fionse walombela mwishina ya kwa Yesu. Kabiri mailobu shikushikulu lekeni kukese chipupu ichikalicha mwela ukuwila muli chichikulwa ichakutila chikabefe kwati ubushikubombe ubwa Pentecost umufula na ubikwa fionse na fiteyanishwa ingombe na shipaiwa ishaina na shipaiwa na masukusuku na bepaiwa itegulo na liteyanishwa abala likwe na betwa mwe shikolo mukatume ukusangalala kwa Pentecost mailobu shiko muli chichikulwa kabiri mukesushe chila mweo lolo batishalwa mpashi wa mshilo.
Granted, Father, we asked it in Jesus' name. Amen.
Chipeleni tata wachilombela mwishina ya kwa Yesu. Amen.
Things we'll have a heart that's made of gold, perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week, the first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speed before His name, and they are called the bride. Hallelujah. Oh, you're neglected and despised. One day the Lord will bring those chosen ones within you.